Ngiyabonga mfowethu Neville, ngiyabonga. Kumnandi kakhulu kubuyela endlini yenkosi. Ngihlala ngikuthanda ukubuyela eTabernakele, akunandaba ukuthi ngiya noma kuphi. Ukhona ukuthiza ngale ndawana endala engithanda ukubuyela. Kuvele nje ondi kwaba ibandla lami lokuqala nokuyilona lodwa engaye ngalelusa, futhi kuvele kubonakale kukuhle ukubuyela lapha futhi.
I believe that on that
futhi ngiyakholwa ukuthi ngalokho kusa ukukhulu lapho ilanga lenqaba ukukhanya nezinkanyezi ziphala ukukhanya kwazo, ngiyakholwa bayoba khona abanye abavela kuleli tabernakele abayobe khona lapho ngalolu suku ogezwe egazini lewundu. Ngibheke leso sikhathi. Ngithe ngiphuma nje endlini manje ngihlangane nodadewethu u-Agan Bright emuva laphaya.
She was telling me that
futhi bengitshela ukuthi bekukhona abanye abantu lapha abebesemhlanganweni eKingston abavakasha ngaleso sikhathi. Futhi ngijabule kakhulu ukuba nabo lapha njengobufakazi, noma ngabe bakuphi, uma bezophakamisa izandla zabo owayesemhlanganweni eKingston eJamaica. Vele nje yebo, emuva ngemuva kulungile kuhle. Ngibona iphosikadi lika-Oral ngiqagele senivele nimemezele imihlangano yakhe. Bengingawazi kwaze izinsuku kwaze kwaba izolo, ngicabanga ukuthi uqala zisithupha, awuqali lapho na? Zisithupha kuze kube mhlazi lishumi nanhlanu umfowethu Roberts eLouisville. Manje hambani muze, umfowethu Roberts ungu umngane wami omkhulu futhi nenceku yangeqiniso kaKristu. Futhi ngineqiniso niyoyithakasela imilayezo yakhe ubusuku nobusuku. Futhi eyakhe esakhulekela abagulayo, ngineqiniso ukuthi niyobona uNkulunkulu enyakazi. Ngoba uliqhawe elikhulu lokukholwa umfowethu Roberts, unjalo nendoda uNkulunkulu ayisebenzisa ngokunamandla. Futhi intshumayelo yakhe isifinyelele isuka. Ngiyakhumbula mhla ngiqala ukubona umfowethu Roberts wayesethengeni elincane elimanikiniki ngaphesheya eSt. Louis, eMissouri. Futhi ngangikhabo eKansas City, eMissouri, futhi ngangiseKansas City, eKansas, eWolo. Wahlala esihlalweni esiphambili. Emva kokuphela kwenkonzo sahamba sajikela ngemuva futhi ngangixoxa, bangethula kuye. Ncane kunami u-Oral usephansi emashumini amane. Futhi ngakho wathi, ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyowuzwa umkhuleko wami wabagulayo na? Ngathi, mfowethu, uyowuzwa umkhuleko kanoma ubani oyokhuleka. Kuhle, wasuka waqala wayesethi, nakho ngihamba. Futhi indoda ihlakaniphe kakhulu, futhi unemfundo yasekolishi iminyaka emine esayensini iphathelene nakho konke okuthintana nengqondo. Futhi ngineqiniso uyindoda ehluzile. Futhi usenyukela endaweni manje lapho esenezisebenzi ezindabeluleki ezimzungezile. Nezinto waze nxa ekhuluma uyakuphumisela, futhi impela niyomjabulela, ngineqiniso. Futhi ngakho manje bengithanda ukunikeza umbiko omncane nje walokho inkosi yethu eyakwenza emhlanganweni wethu omncane othobile eJamaica nasePuerto Rico. Kwaba into engejwayelekile ukuthi ngawelela khona ngoba kungena izingcingo eziningi. Njengoba uliyo lapha azi ukuthi ucingo, futhi ngaphakathi neviki kuba khona amakhulu ezindawo angena elandelana efuna imihlangano. Kodwa nokho ngithanda ukuze ngiholelwa lapho engiya khona, la kufuneka khona. Uma ngiya ngoba umuntu ethumele ukuba ngifike khona-ke ngiza egameni lalelo bandla noma leyo nhlangano. Uma ngiyohamba ngoba umfowethu uNeville ethe kufanele ngihambe, bengiyohamba egameni likamfowethu Neville. Kodwa ngithanda ukuhamba nxa kuthumela uJesu, ngakho ungahamba egameni lenkosi uJesu ukuyohlangana nabantu. Futhi ngangilele embhedeni, futhi ngangikhathele kancane. Lesi sigodi noma nini, ngizosishiya lesi sigodi ngoba sivele sephula umphimbo wami. Indawo enje angeke ngikwazi ukuyimela. Ngingahamba ngibuye, sifika ngolunye usuku uLeo nami phakathi kwamamayela angamashumi amane emva kokuba semaxhaphozini eFlorida. Umphimbo wabuye waphila, futhi phakathi namashumi amane amamayela aseLouisville wabuye wama futhi. Umfowethu Banks Woods ufanele ukuba ulapha ndawo namhlanje kuseni, futhi ngolunye usuku ngivela eKingston nasePuerto Rico lapho umphimbo wami wawuziphilela nje ngokupheleleyo. Futhi ngehle ebhanoyini konke kusahamba kahle, futhi ngaphambi kokuba sifike eJeffersonville wabuye wavaleka futhi. Niyabo kuyisigodi lapha kuyigciwane lesemoyeni kungenjalo ngunkulunkulu okukodwa kuzama ukungikhipha ngakho angikuqondi ngikhulekile ngacela izikhathi eziningi kodwa nokho ngangisanda ukuvuka cishe kwakuyihora lesithathu nqo ekuseni futhi umngami nomfanyana wayelele futhi ngavuka ngasecaleni lombhede futhi ngibone isixuku esikhulu sabantu esasikade sibuthene endaweni ebanzi ngase ngithi kuBilly Paul hamba ungene lapho unikeze labo bantu amakhadi okukhulekelwa futhi wathi kulungile baba emizuzwini embala wabuya wayesethi ungeke kunikeze amakhadi okukhulekelwa kulabo bantu wathi uyayibona le ndoda emi lapha na ngathi yebo wathi ibingapha futhi ngathi wonke umuntu ofuna ikhadi lokukhulekelwa phakamisa izandla zakho futhi wathi ngihambe ngamnikeza ikhadi lokukhulekelwa uye endaweni athizeni futhi ngase ngiwelela lapho futhi ube ngale ndawo thizeni manje nangu sebuyele ngapha wathi angikwazi ngisho ukukhipha elilodwa ikhadi lokukhulekelwa ngathi kulungile Billy ungawakhipha amakhadi kokukhulekelwa ngoba kukhona indawo enkulu impela lapha kuze kuthi wonke umuntu angahle amakhadi kokukhulekelwa angawukubalekela isiphithiphithi niyabo nokubagcina behlelekile ngathi oh ngingathatha wonke umuntu lapho bangabi ngaphezu kwaleyo ndawo elapho enginayo ngibamise ngomugqa futhi ngibakhulekele ngamunye ngamunye futhi wathi kulungile futhi waphendukela ngakwesokudla wasuka kimi wahamba futhi ngaphendukela ngapha ngenkathi yena eya ngale yebo ngimqaphele futhi ngezwa iphimbo lehla livela ezulwini futhi lathi kodwa ngalesi sikhathi ngizoqala ukukukhulisa futhi ngabheka futhi angizange ngisibone sicuku esingaka yasho abantu babephithizela ndawo zonke futhi igama likamfowethu Robert labizwa kwathiwa manje umfowethu Oral Robert uyeza uzokubona futhi ngathi ngizombingelela kanjani umfowethu Robert na lathi ngaleyo ndlela efanayo naleyo akubingelela ngayo kuhle ngimbone umfowethu Robert eza egqoke isudu emnyama nesigqoko esincane esifana nesigqokwa nguBing Crosby lezo ezibhekiswa phezulu kancane bese usidoda sibheke phansi isigqoko esincane esimnyama futhi ngangimi sengathi ngibheke phezulu futhi wabuka phezulu wayesethi sawubona umfowethu Branham ngase ngithi sawubona umfowethu Robert ngaxhawula isandla sakhe wathi unesixuku esihle ngathi isixuku impela umfowethu Robert futhi waphenduka futhi wahamba wasithela ngalapho kuye ngakhona uBilly ngakwesokudla futhi ngacabanga ngizokhuluma nabo ngikuphi na futhi ngazama ndawo zonke ukuthola indawo yokuba ngikhulume ngangisesimweni esicakile okuthize phansi engingakubonanga engingakhuluma nabo ngekuyo futhi omunye wathi kuhle woza ngapha ngathi kuhle awubonanga ukungcono lapho futhi ngaqala ngawelela kule ndawo ngase ngikhumbula-ke lokhu ngaleyo nkathi ngathi into enkulu okufanele ngiyenze kungokuzigcina ngithobile enhliziyweni yami njalo phambi kaNkulunkulu nabantwana bakhe futhi ngase ngiphuma embonweni futhi ngacabanga kuchaza ukuthini lokho na mhlawumbe kuchaza ukuthi sizoba nengaka kube kukuphi uzoba kuphi na niyabona ngezinye izikhathi emibonweni akakutsheli nje ukuthi kuphi uvele akhulume nawe uvele kusemfanekisweni kuyafana futhi ngileqiniso nina nifunda iBhayibheli niyakuqonda lokho ngase-ke ngihamba ngiyongena ekamelweni elingaphambili ngase ngithi ukuhlala phansi isikhashana futhi cishe laligamenxa lesithathu kumbe kungelesine nqo ekuseni ngozela kakhulu ngabuyela emuva ngalala phansi ngase ngiphupha iphupho futhi kwakuyiphupho elixake ukwenza futhi cishe nonke niyamazi omunye wezimanager uJack Moore umfowethu Jack Moore sekuyiminyaka ngimazi ngacabanga ukuthi ngangiphumile ngizishayelwa umoya nendodakazi yakhe intombazane ethi mayibe neshumi nesikhombisa leminyaka obudala futhi ngangiyibambe ngesandla ngiyiholela phezulu egqumeni uJacky omncane yebo selekho ngayazi kusukela isewusana oluncela ibele futhi ngangiyiholela egqumeni futhi ngahamba amabhilidi amathathu edolobha ngenyuka igquma ngihola le ntombazane futhi safika phansi kwesihlahla esikhulu yasihlala phansi futhi njengeningi lamatshitshana namhlanje agqoka lezi ziketi ezithi niyazi le nhlobo eqhubushile futhi yayinaleso saleyo nhlobo yeziketi futhi yathatha lesi siketi esincane yathi kusendlala yasihlala phansi futhi njengabantu abasha ngokujwayelekile bayabukana, yasonga izandla zayo kanje yasiqala ukubuka phezulu esibhakabhakeni. Yebo, uJackie uyintombazanyana enhle impela, kodwa unomlomo omkhulu obanzi namehlokazi amakhulu futhi unezinwele ezisasihlabathi. Akakhangi kangako, kodwa uyintombi impela esencane. Futhi ngangiwabona amehlo akhe amakhulu ngenkathi ebuka ezibhakabhakeni, nokuthi kukhanya kwezibhakabhaka kwakusemehlweni akhe. Yebo, ngaqhela kuye ngamafidi acishe abe mahlanu, futhi ngathi ukulala phansi lucezu kanje, ngase ngithola uthi olomileyo ngalufaka emlonyeni wami, ngase ngiqala ukuhlafuna loluthi olomileyo. Futhi ngiqala ukucabanga, ngenzani phezulu lapha na? Kungani mina indoda endala nale ntombazane esencane? Kungani ngathi ngishadile futhi nginenqwaba yabantwana? Anginamsebenzi enginawo lapha phezulu nale ntombazane esencane? Futhi ngaqala ukusukuma, futhi sengivukile iphimbo lavela esihlahleni futhi lathi, lokhu kungokwesibonakaliso nokwesizathu. Futhi ngavuka, futhi ngacishe ngamemeza iphupho elesabisayo. Ngacabanga, oh, angazi uma lokho kuchaza ukuthi ngizowa kumbe okuthile kwenzeke kimi na. Kulungile, ngacabanga, uma ngihamba ngizama ukusebenzisa umqondo okungowami, khona-ke ngizokuphambanisa konke. Ngakho ngizovele ngilindele uNkulunkulu. Futhi ngaqala ukuthandaza ngathi, Nkosi, ngabe lelo phupho liphathelene nalowo mbono wasekuqaleni kwengxenye yobusuku noma uchaza ukuthini na? Emva kokulinda isikhathi esithize, mhlawumbe ihora, umkami wayesevele esevukile eselungise nokudla kwasekuseni. Lase-ke libuya iphimbo futhi, futhi lathi, hamba uye eKingston futhi uyotshelwa lapho ukuthi yenza ini. Ngakho ngokushesha ngaya eKingston, futhi bazi ngolwesine ntambama ukuthi ngiyoba lapho ngolwesihlanu. Kwakuyileso saziso kuphela esasinaso. Angimuhle kakhulu ekwenzeni noma ekulinganiseni isixuku, ngoba ngihlala ngiba nehaba kukho. Kodwa ubusuku bokuqala ngingathi sasicishe sibe neshumi nambili, oh, cishe ishumi nambili lamakhulu abantu, ngoba kwaziwa ngosuku olulodwa nje. Futhi ngosuku olulandelayo baqalisa abagijimi begijima amamayela amane benikezelana phezulu ezintabeni. Umgijimi oyedwa wayegijima amahora amane abesededele omunye umgijimi aqhubeke enyuke intaba. Futhi ngobusuku obulandelayo kwase kukhona cishe izinkulungwane ezinhlanu. Futhi ngobusuku besithathu kwase kulinganiselwa lapha ezinkulungwane ezilishumi nanhlanu, mhlawumbe amashumi amabili. Futhi kwakukhona izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ezeza enkosini. Futhi umbono wawulibandla elincane, intombazane yayiyintombi nto isengumntwana nje. Futhi lokho kwakuchaza ubumsulwa bebandla. Futhi amabhilidi amathathu edolobha phezulu egqumeni kwakuyizinsuku ezintathu engangizozishumayela. Nokuthatha ibandla elincane lemsulwa ngentshumayelo yami lisuka lapho elalikhona liye ekuphakameni ezintweni zikaNkulunkulu, laze lanyakazisa sonke isiqhingi. Futhi, oh, abefundisi nabantu nxa zonke bekhala benxusa bephenduka ubusuku nje noma obubili ngaphezulu izikhulu zedolobha. Sasuka lapho saya ePuerto Rico, lapho sahlangabezana nokukhulu kunqoba okuphakeme. Futhi izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zaminyanisa indlela kwaze kwalinganiselwa lapha ezinkulungwaneni ezingamashumi amane imiphefumulo eligugu yeza enkosini uJesu. Futhi ekuhambeni ngiyethemba ngingasho lokhu ebandleni okungelami, kodwa bengingenakukwenza ngaphandle emphakathini kuleyo ndawo lapho abantu basekhaya bengekho khona, ngoba kungathathwa ngesinxele. Kodwa nginegama lejaji lapha esiqeshini sephepha elanikeza inkulumo ngenkathi sesihamba khona lapha, lona kanye nezisebenzi zalo. futhi lathi sihlonishiwe esiqhingini ukuba nabefundisi abehlukeneyo. Lathi ngenkathi umnumzane Billy Graham esandukusuka nje esiqhingini futhi wathi saba nomhlangano omnandi kakhulu. Lathi kodwa uBilly Graham wavele wasilethela ivangeli elifanayo ebesilokhu sihlale silizwa. Lathi kanti-ke sahlonishwa ukuba nomnumzane Roberts esiqhingini. Lathi futhi nomnumzane Roberts wasinikeza omkhulu umhlangano wezinsuku ezintathu. Kodwa lathi izindleko zazimbeqolo ehotela. Lathi washiya $35,000 ezinkulungwane zamadola ngobusuku obuthathu ezindleko zehotela. Lathi kwasekuba umnumzane Osborne wayelapha, wayeyinceke enkulu kaKristu. Kodwa lathi lapho umnumzane Osborne esehambile, kwaba khona ukwenzeleka phansi. Lathi kwabukeka sengathi konke kwase kuphelile. Kodwa lathi siqaphelisile kulo mhlangano ukuthi kwakungekho bantu kangako eplatifoma ukuba bakhulekelwe ngumfowethu Branham. Kodwa lathi emva kokuphela kwezinkonzo sathatha imithwalo yamaloli enezihlalo ezindala nezikhwembe nakho konke kuphuma kubalaleli. Lathi bekungesuye umuntu lesi sikhathi, uNkulunkulu ufike kithina. Lasho njalo ngathi, ningalindeli imithandazo yami kodwa imithandazo yenu phandle lapho, bekani izandla zenu komunye nomunye. Futhi babeletha mhlawumbe idazini kumbe amabili eplatifoma. Futhi lapho ukwahlukanisa sekwehla, abantu babevele badazuluke. Sahlala ehotela leqophelo lesine futhi sazikhokhela zonke izindleko zethu nezindlela thina qobo. Inini enasiza ukwenza lokho qobo lwakho okweshumi eningithumelela khona yilokho okwakwenzayo. Futhi ngifuna nikwazi lokho, kukho konke lokho nginengxenye yakho. Futhi nasosukwini olukhulu olukhazimulayo oluyofika, uNkulunkulu uyonivuza ngalokho. Niyabo nani ngena, uma umuntu ngokwakhe ehamba enze ukuthize khona, niyabo nxa lo muntu esuka bacabanga okukhulu ukwenzeleka phansi, uNkulunkulu sishiyile. uNkulunkulu akakushiyi, uhlale nawe njalo. Uyabo, nguwe njenganoma ngubani kukho, njenganoma ngubani. uNkulunkulu angasebenzisa umuntu emsebenzisela intshumayelo ethize, kodwa lokhu akusho ukuthi lowo muntu unokuzikhethela kuNkulunkulu. Kungukukholwa kwakho kuNkulunkulu. Futhi babephumela phandle lapho emakalishini amancane ohlobo lwamasondo amadala ababewathatha njengamasondo enqola yengane, bese benza ibhodi babeke abantu kukho babagqube bangene ngakho. Futhi emva kokuphuma kwenkonzo, yonke indlela yezokusubatha yayivele ikhucululeke. Babevele bahambe ngezinqola, bacaphuna amakalishi amancane amadala nezihlalo ezinkulu ezindala nezikhwembe nemibhede emincane yezingane nemibhede. Futhi nje kulapho la babephuma khona bahambe babashiye, ngoba ubukhona benkosi babulapho. Yilokho esifuna ukukubona. Umuntu akekho ndawo-ke lapho uNkulunkulu uyanyakaza. Ngibuyele emuva ukusiza manje ekuseni nje, ngizokhuluma emizuzwini embalwa, futhi ngicela abafana bangayikhululi itheyiphu. Izinsuku ezintathu ngizame kanzima ukucabanga ngizokhuluma ngani na. Futhi namhlanje ekuseni, ngaphambi kokuba ngihambe, ngizwe isexwayiso esinamandla ngempela enhliziyweni yami kulo ibandla. Futhi ngabatshela, thathani itheyiphu kodwa ningawadedeli kubathengiswe. Kodwa ngaphambi kokuba senze lokhu, ngithanda kuninikeza ubufakazi obuncane nje ukuze bukwenzele okuhle, bangenzela okuhle. Sahamba uhambo lwezinsuku ezintathu siyodoba, uLeo noJean nami Qobo nendodana yami uBilly Paul nomkakhe, ezansi kumngane oyaye eze lapha eTabernakele evela ezansi eGeorgia. Futhi basithatha basibuyisela emumva ekhaphozini elithize, angazi ngempela ukuthi kwase kukuphi manje, eduzane kwase-Okeechobee noma into efana naleyo, angilazi igama amandiya angamaseminole alibiza ngayo. Kodwa nokho sasisemumva ngamayeli amaningi. Futhi lo mfowethu Evans umfowabo uyisoni, futhi ungumdobi omkhulu, futhi wabuyela emumva emaxhaphozini ezinyangeni ezimbalwa ezadlulayo. Futhi banalokhu abakubiza ngendlondlo yomhlabathi. Nendlondo yomhlabathi yamluma futhi wavele wacishe akangaphila. Uphambo lwakhe lwavuvukala futhi bamthatha bamusa kodokotela basebemnika imithi elalisayo lezo zinto ziyabulala futhi baneziningi izinyoka imilomo kotini emumva lapho futhi umlomo kotini umokhasini izingwenya ezize zifinyelele emashumini amabili amafidi bude futhi ngenkathi sisadoba emuva lapho ngangibambe esikhulu sicwecwe senhlanzi ibass. Oh, ngempela kwakulusuku lokuphumula futhi yayinkulu ngangoba angikwazanga ukuyikhipha emanzini futhi yavele yelula ihuku yahamba kumbe yazidonsa yazikhulula futhi sasineziningi izinhlanzi amabass cishe amaphawundi alikhulu namashumi amahlanu ezinhlanzi amabass ezinkulu futhi zona ezinye zazo zisinda inqwaba yamaphawundi futhi kusukela kwamane kuya kwayisikhombisa amaphawundi ayisishiyagalombili futhi ngabamba lena enkulu futhi yaphunyuka futhi ngabuye ngaphonsa futhi ngabamba enye eyayilapha kwayisithupha amaphawundi ayisikhombisa futhi nganginesigcobo eside ekwakufanele usibambe phezu kwamacembe omnduze futhi umfowethu Evans waye sonke sasimanzi sikujambuza emanzini ngoba kungamaxaphozi nje futhi wayekhumula izicathulo wagoqa imilenze yebhulukwe lakhe futhi wayehlezi endaweni eyomileyo ethi ukomisa izingubo zakhe futhi wayibona le ntanzi enkulu ihukuzela izungeleza ezihlahleni futhi ngangigxambuza ngiza ngakuye wathi awume kancane mfowethu Branham ngizokubambela yona futhi wagijimela ngaphandle lapho futhi ngase ngiyidonse ngayiphakamisa ngiqagela ukuthi inhlanzi cishe yase ifile ilele emacembeni futhi wagijima ukuba ayoyithatha futhi esenze njalo wakewula futhi nangebuya indlondlo yamluma futhi sakubuka futhi nanku amanxeba ezinye onyaweni lwakhe lapho indlondlo yayimzawule khona futhi kwakumbangela ubuhlungu obedlula ukwenza kwaze kwahlengezela izinyembezi emehlweni akhe wathi wezwa sengathi amathambo akhe ayakhubazeka futhi sasilapha amamayela amaningi emuva exhaphozini kuyindoda enkulu ukuthi ungamqukula futhi uma inyoka yokuluma ugula kakhulu emaminithini ambalwa kuze kube sengathi usufile futhi uLeo wayekhona emile futhi into ethile yafika emqondweni wami usenguye uNkulunkulu futhi lapho esabambe unyawo lwakhe elunkonkoshela nalawo manxeba amakhulu amabili ezinyo phakathi lapho indlondlo eyayimzawule khona ngabeka izandla kuleyo ndawo futhi ngathi Nkosi kulotshiwe ezwini lakho they shall tread on the heads of serpents and scorpions. Aya kunyathela amakhanda ezinyoka nawofezela futhi abasoze balinyazwa yilutho. Futhi kuwona lo mzuzu nje bonke ubuhlungu baphela onyaweni lwakhe wagqoka izicathulo zakhe wadoba usuku lonke futhi wahamba wangena ngalowo busuku wabatshela ngakho bathi kungcono uye kudokotela wathi uma uNkulunkulu engivikele kwaze kwaba yimanje uzonginakelela yonke indlela sadoba izinsuku ezintathu akukho kugula okwamhluphayo nhlobo uNkulunkulu senguNkulunkulu uyasigcina sonke isethembiso futhi kuyo yonke intshumayelo yami leso isikhathi sokuqala lapho engake ngabona uNkulunkulu efika esihlungweni senyoka ngoba kwakuyisikhathi sokuqala sokuba ngeke ngibe nethuba lokukhulekela umuntu oshaywe yinyoka kungukukwazisa nje ukuthi uzigcina zonke izethembiso zakhe futhi amazwi akhe mahle ayiqiniso amen. Kumbulani izinkonzo namuhle ebusuku nakulolu lwesithathu oluzayo futhi khulekela othile manje odinga ukukhulekelwa ngempela lowo yimina futhi kumbulani yibani khona emhlanganweni kamfowethu Robert nxa uza edolobheni futhi nedlulisa umkhonzo ovela eTabernakele.
Before we read the scriptures I'd like
ngaphambi kokuba sifunde imibhalo ngithanda sisukume ngezinyawo zethu umzuzu nje futhi ngaphandle komculo ake sicule ichorus noma amabili alelihubo elimnandi elidala lebandla ukholo lwami lubheka phezulu kuwe. Mlungele wonke umuntu makajoyine kanye nami manje futhi asilicule futhi ungacabanga ukuthi ucula kanjani vele uliculele udumo lukaNkulunkulu. Ngasicela wena mfowethu Neville. ukholo lwami lubheka phezulu kuwe wena wundi lase Calvary mhlengi waphezulu manje ngizwe ngisakhuleka susa wonke amacala ami makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho wonke lapho bomnyama bempilo bungidunga nosizi lwanda macala onke kimi yiba wena ngumholi wami yala ubumnyama busuke namuhla sula ukudabuka uxosho kwesaba ungangivumeli ngiduke ngisuke eceleni kwakho sikhothamisa amakhanda ethu ngithanda ukufunda emibhalweni engcwele yeBhayibheli
St. Matthew the 7th chapter 13th and 14th verses
uMathewu ongcwele isahluko sesikhombisa amavesi 13 no-14 futhi sengathi inkosi ingenezela izibusiso zayo ezicebile sisawufunda ngenani ngesango elincane ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ezimbubhisweni baningi abangena khona kepha isango lincane nendlela ingcingo eyisa ekuphileni bayingcosana bayifumanayo asikhuleke
onkulunkulu
ophinde wabuyisa inkosi ujesu evela kwabafileyo nasethuneni
and has presented him to us this morning as a
futhi umlethe kithina namhlanje kuseni enjengomhlatshelo ophilileyo ngokuzithoba sinikele izimpilo zethu kuwe kabusha emicabangweni yokuthi uyosinaka kakhulu lapho siseyizoni sifile sonweni nasezipambekweni
You sent your only begotten
Wathumela indodana yakho ezelwe yodwa eyenziwa ngokwesimo senyama yesono ukuba isihlawulo ngenxa yezono zethu
That the innocent suffering for the guilty
Ukuthi umsulwa ehluphekela onecala ukuthi asibuyisele ndawonye futhi ehlanganyeleni nawe
God if there is sin in our midst
Futhi uNkulunkulu Uma kukhona isono phakathi kwethu namhlanje kuseni utho olungavimbela umoya ongcwele ekusiletheleni umlayezo kaNkulunkulu kulowo ngamunye ezinhlizweni zethu sikhulekela ukuthi inkosi ethobileyo usithethelele iziphambeko zethu sihlanze ngegazi lenkosi uJesu
whom we know in ourselves we are nothing.
Esimaziyo phakathi kethina ukuthi asilutho futhi siyavuma ukuthi asilutho kodwa wena ungcwele wena uqinisile wena ungukulunga wena ungumthombo womusa uqobo futhi sigaqa ngokuzithoba lapho namuhla njengemiphefumulo ezisolayo
As the testimony has just went
Njengoba ufakazi sebethuliwe base Jamaica no base Puerto Rico nalapho osebenze khona emsebenzi emikhulukazi
Oh God it's the sign of
Oh uNkulunkulu kuyisibonakaliso sokufika kwalowo lungileyo
How you delivered brother
Ukuthi wamsindisa kanjani umfowethu Evans emazinyweni esihlungu saleyo nyoka
Because he was a believer.
Ngoba wayeyikholwa futhi amazwi akho ahlale liqiniso.
Now Lord,
manje Nkosi sikhulule emazwiyeni okufa namhlanje kuseni. Lapho isitha sisilume khona safaka ubuthi kithina.
Let thy healing balm.
Makuthi amafutha aqede izinhlungu laphayo akho namhlanje kuseni Nkosi. Agcwalise imimoya yethu futhi sihlanze kukho konke okungalungi. Kulokesa isifo semizimba yenyama yephulwe ngamandla esitha. Konke kusebukhoneni baphezulu sengathi bangaphulukiswa. Khuluma kithi manje kungezwi lakho elilotshiweyo Nkosi ingenakwazi ukuthi ngizothini kodwa wena uzosinikeza khona futhi uyasexwayisa Nkosi futhi usenze silungele ukufika kwakho ngokuba sicela lokhu egameni likaJesu nangaye amen ngihlala njalo ngifika emva kwesikhathi ngoba ngilindile manje futhi usonto sikole ngiqagele usephumile kodwa kukhona okuthile ngakho nxa sengifika ekhaya ngivele ngizizwe sengathi nginesikhathi esiningi niyazi sihlale sijahe kakhulu noma kanjani ngakho sizomkholwa nje uNkulunkulu
Our Lord was giving this stern warning.
Inkosi yethu yanikeza isixwayiso esilikhuni. Kubantu besizukulwane sayo, abantu ababenenkolo kakhulu.
And he said, "Straight is the gate."
Futhi yathi isango lincane nendlela ingcingo eyisa kuphileni futhi kepha bayoba ingcosana abaya kuyifumana. Manje kwakungengoba bengakholwa, babengabakholwayo impela.
And because that they had trusted in the church.
Futhi ngoba bethembele ebandleni nasezivumweni kukholo ezithize namahlelo. Futhi bekholiwe ngokubanzi uNkulunkulu babecabanga ukuthi konke kwakuhamba kahle kodwa yayibatshela ukuthi bayoba ingcosana bayongena futhi ngiyamangala namuhla ekuseni ukuthi ngike sifanise yini leso sizukulwane nalesi sizukulwane
Niyabo, kwase
kusesikhathini sokuvalwa kwesikhathi samaJuda, futhi yayibhekise emuva kwabahlukile lezigcino ezahlukene zezikhathi ezahlukene. Futhi batshela ukuthi yona lento eyayikade yenziwe ezikhathini zokuqala yayenziwa phambi kwabo. Futhi behluleka ukuqonda. Futhi ake sibone ezinye zezinto eyayikhuluma ngazo. Bona kanjengokuthi babengakholwa ukuthi uNkulunkulu waye kulowo muntu. Lokho kwakuyisithiyo esikhulu kunazo zonke ababefanele ukusikhwela baseqe. Kwakungukuthi angenza kanjani ukuthi engumuntu nokho azenze uNkulunkulu. Babengaboni ukuthi uNkulunkulu angahlala kanjani kumuntu wenyama. Futhi kuyo yonke iminyaka, kuzo zonke izikhathi, uNkulunkulu behlala njalo kumuntu. Umuntu ngumsebenzeli kaNkulunkulu. Muso sonke sizukulwane, uNkulunkulu ukhuluma kubantu bakhe ngezindebe zomuntu. Uhlala njalo ekhetha omunye othile kumbe utho angalusebenzisa. Futhi yabhekisa kubo ababeyisikhubekiso esikhulu ngu-Abrahama. Yathi, yabatshela uma uzibiza ngabantwana baka-Abrahama, u-Abrahama uyihlo, walubona usuku lwami, walujabulela ukulubona, u-Abrahama umprofethi. Futhi akungabazeki ukuthi uJesu wayebhekise kubo ukuthi wayefakazisile kubo ukuthi wabe nguMesiya ngoba isibonakaliso sikaMesiya sasimlandela. Futhi kwakukade kungaleyo ndlela kuso sonke isizukulwane. Lokho isibonakaliso sikaMesiya. Kodwa nokho yena uzenza uNkulunkulu. UMesiya qobo lwakhe lokho kwabakhuba abakuqondanga manje lapho uAbrahama ababembiza ngoyise wahlangana noNkulunkulu wayesenyameni futhi ngoba udla inyama yethole udla amaqebelengwane futhi uphuza ubisi Nepotela phambi kuka-Abrahama kodwa nokho wayenguNkulunkulu. U-Abrahama wamqonda uNkulunkulu futhi wabiza ngo-Eloi okusho uJehova umninimandla onke. umuntu egqoke izingubo enothule emzimbeni wakhe futhi wahlala phansi kwesihlahla yenzela umthunzi futhi udla inyama uphuza nobisi kwasekuthi-ke lawo abandayo anezinhliziyo ezimbi anobugovu amajuda alungileyo awamkholwanga ukuthi uyindodana kankulunkulu abiza u-abrahama ngoyise wawo futhi wayebazisa ukuthi wayenza izinto ezifanayo enyameni yakhe unkulunkulu azenzayo kwenye inyama ngenkathi ehlangana noyise wawo u-abrahama
And Abraham believed it.
Futhi Abraham wakukholwa. Futhi awakukholwanga.
You see, when Abraham was sitting under his tent,
niyabonga inkathi u-Abraham ehlezi ngaphansi kwethende lakhe, ngoba wayezikhethele.
And that choice is brought.
Lokho kukhetha kuletha phambi kwakhe wonke umuntu ozelweyo kulelizwe.
The tree of good and evil.
Umuthi wokuhle nokubi ubekwe phambi kwawo wonke umuntu. Futhi lapho uLoti umshana wakhe nabelusi baqala ukuphikisana ngemihlabathi u-Abrahama engumuntu olungileyo wathi kubo makungabibikho nje ukuphikisana phakathi kwethu vele ukhethe indlela ozohamba ngayo leyo ndawo isiye kwayo yonke impilo yekholwa futhi phambi kwenu namhlanje ekuseni futhi phambi kwami uLoti akacabanganga ukuthi wayezohlubuka kodwa wahamba ebheke ngaseSodoma lapho izinto zazililwa ngakhona futhi kukhona izikhathi eziningi thina esibuke ngasendleleni elula ngizojoyina lelisonto elithize thizeni futhi niyabo akukho muntu oyosho okuphikisana nalo ngoba liyisonto elikhulu kwedlula onke edolobheni indlela elula izikhathi eziningi siyakwenza lokho lapho sisephutheni khumbulani uma nilandela ukristu niyozondwa ngabantu ngokuba bonke abahamba ngokumesaba unkulunkulu kukristu jesu bayakuzingelwa futhi uma uza kukristu awuyikuze nangayiliphi ibandla noma yiliphi ihlelo kumbe nayisiphi isivumo kholo uyoza ngegazi yilowo mhubhe kuphela okungena
And you cannot
futhi ungeke ulethe noma ngubani kanye nawe uyoza wedwa futhi ume ekuvumeni kwakho nokukholwa okungokwakho awuyikungena ubelethe kumfundisi wakho okholweni lukanyoko uyoza ngawedwa nanxa uza kunkulunkulu futhi izikhathi eziningi senza lokho kukhetha okuwububula kwakuyothiwani ukuba uLoti lapho ebona yonke into ilula wabona lapho okwakunemali eningi khona nokukhulu ukuthandwa ngabantu ngoba wayeyisihambi futhi nomuntu ohlakaniphile efundile egcwele isayensi ephathelene nakho konke ukuthintana nengqondo futhi wayengenza izinto ezithile nokho ayigcini inkolo yakhe wacabanga nginokukholwa kuNkulunkulu ngakho ngizovele ngehlele esodoma futhi ngizokwenza enye imali ethe xaxa futhi ngizoba yindoda enkulu mhlawumbe umshumayelo omangalisayo niyabo ufanele ukukhetha nomuntu ongafundelanga lutho ufanele akhethe ngizokwehla ngiye kuleli sonto elithize laphaya oh wonke umuntu edolobheni ngicabanga ukuthi leli lingelingcono kunawo onke ngani umphathi dolobha ungowaleli bandla manje wayengaba ngowebandla eliye lilihle impela kodwa futhi usafanele ulahlulele lelo bandla nabantu balo ngemibhalo ngezinye izikhathi baya ngoba kuyindlela ebatyazwayo abantu bagqoka kangcono abaya ezindaweni ezithizeni futhi kulapho la senza khona iphutha elikhulu manje qaphelani lokhu no-Abrahama into kuphela ayayenza kwakungukukhetha kamuva futhi ngezinye izikhathi ukukhetha kamuva kungcono kunokuqala uma kuthathwe kanjalo Kaphelani. Akubanga kade lapho uLoti ebone idolobha elikhulu akambonanga umkakhe ephenduka insika kaSawuti naphezu akawubonanga umlilo ushisa idolobha kodwa u-Abrahama wathatha indlela nabayingcosana badelelekile benkosi wahlala ezingwaduleni futhi nokho kuba-ke uSara wethe manje khumbulani uSara wayengowesifazane omuhle kunabo bonke ezweni kwakungekho owesifazane owayemuhle njengoSara wonke umuntu embona wamthanda manje kwakuyobalula kabi kuSara ukuthatha leyo nhlobo yokukhetha kodwa wathatha ukuhlala u-Abrahama osifazane ningamvumela udevil aliphuphuthekise ngokuba nithandwe ngabantu futhi nijoyine lokhu nalokho hlalani noKristu ngokuba ihora selifikile yezinkulu izimbubhiso zilinde ngaphambili zimbi kwedlula iSodoma neGomora zalelizwe iSodoma neGomora liyoba isenezelelo kulo manje u-Abrahama esethathe indlela ayinikwe nguNkulunkulu futhi ekade ondiswe yizwe wayengaphumeleli nhlobo kodwa nokho wayazi into yodwa wakhonza uNkulunkulu futhi wakholwa nguNkulunkulu ngakho ngolunye usuku nakho kufika amadoda amathathu futhi ayegcwele uthuli futhi ekhathele no-Abrahama wawajabukela wathi wozani ngapha nihlale phansi ngaphansi kom-okhi isikhashana nje futhi ngenkathi esamile lapho ekhuluma nabo waqonda ukuthi babengesiwo nje amadoda ajwayelekile ngokukhuluma kwawo ayehlukile futhi u-Abrahama wahamba wabuyela ithole walihlinza futhi noSara wathi akenze isinkwa alungisele ukubapha manje khumbulani amabili awo ayeyizingelosi izingelosi emzimbeni wenyama nomunye wawo kwakunguNkulunkulu qobo lwakhe nalona owayenguNkulunkulu wayefulathele ithende noSara wahlala ethendeni ngiyathanda ukubona owesifazane egcina indawo yakhe kanjalo angaphuma atshela indoda yakhe ukuthi ayenzeni futhi njalo nxa kufika umuntu kodwa wahlala ethendeni akungabazeki mhlawumbe egeza izitsha kumbe enza okuthize nalona owayenguNkulunkulu wayelokhu ebheka ngaseSodoma futhi wabatshela ayezokwenza nezingelosi ezimbili zehlela phakathi lapho kushumayela ivangeli ngephoyeda wasala ngemuva lowo nguye owayenguNkulunkulu futhi wathi angezi kumfihlela u-Abrahama izimfihlo ongizaziyo ngoba uzoba idlalifa yezwe sinelungelo namhlanje ekuseni bandla ukwazi izimfihlakalo zokufika kwenkosi ngokuba babusisiwe abalamulayo bayakuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu babusisiwe abalambayo bome bayakusuthiswa babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba khona uma ibandla likaNkulunkulu ophilayo lizodla ifa lomhlaba akukho zimfihlo lifihlelwe zona ngoku babangitshele khona nginitshelile kwasho uJesu futhi abamkholwanga ngakho ezinsukwini zika-Abrahama njengoba wayebhekise kubo wathi njengoba u-Abrahama wayekhuluma nengelosi futhi yayilifulathela ithende futhi yatshela u-Abrahama yayizomvakashela ngomntwana futhi uSara ethendeni wahleka futhi yathi uhlekeleni uSara na yayikhombisa ini na uhlekeleni uSara na kwaze kungamahora ambala nje ngaphambi kwembubhiso ngesikhathi lokho kwenzeka ngaphambi nje kwembubhiso lowo mlilo uvela emazulwini washisa idolobha naleso sibonakaliso senziwa
Jesus said, "You do err."
UJesu wathi niyaduka kodwa otshela abakhulu kwezika uNkulunkulu esizwe lesasikholwa lapho izigidi ngempela zazingamakholwa.
He said, "You do err." Not knowing the scriptures.
What in your tuba? Ningawazi umbhalo namandla kaNkulunkulu.
To a generation like that.
Esizukulwane esinjalo. Amadoda ayiqaqashwe ngokwanele. Ayezifundiswa ekhuliswe ebandleni.
When a child was born, it was the property of the church.
Kamdana ezale weba ngowebandla. Awufanele kuba ngumIsrayeli. Emva kwezinsuku ezisishiyagalombili uzelwe kwakuba ngukusokwa futhi wawungum-Israyeli kusukela ekuqaleni. Nobupristi bavela kumlevi abaqaqasha kusukela emakhulwini eminyaka emibhalweni. Nokho uJesu wathi niyaduka ningayazi imibhalo. Babeyazi encwadini yabo qobo yokufunda, babewazi ngamakhathekzima abo. Babe wazi ngesathi akwazi ngezindaba zeBhayibheli noNkulunkulu okungeyabaqobo.
But
uJesu wathi aniwazi imibhalo, anazi namandla kaNkulunkulu. Uma benimazi u-Abrahama beniya kungazi. Uma beningabantwana baka-Abrahama beniya kungazi. Ngoba u-Abrahama wathokoza ngenkathi ebona usuku lwami ngokuba elibone lungakafiki usuku. Inkathi ngima phambi kwakhe emuva laphaya emzimbeni wenyama ngeza lokhu wazi ukuthi kwakuyimina futhi wangibiza ngo-Eloi.
Ngepha
lapha ngenza into efanayo phambi kwenu futhi ningibiza ngo-Belzebhubhe.
Oh,
babethi sino-Abrahama ngubaba wethu. Ngibiza u-Abrahama ngoyihlo. Wathi, ngani thina singabebandla, sisizwe sikholwayo, singabantu abakhulu. Singabantu bakaNkulunkulu.
Jesus said you are the devil.
UJesu wathi ningudeveli unguyihlo. Kodwa ngifanise leso sizukulwane nalesi. Namuhla lapho kukhona ngempela izigidi zabantu ezivuma ubuKristu futhi azazilutho ngoNkulunkulu kunanelawo elingazi ngobusuku baseGibhithe. Ukhona besilisa besifazane namuhla ngempela izigidi ezizisho ukuba zingamaKristu ezibiza uKristu. Azazi isimiso sokuqala samandla okuvuka kwakhe futhi akaze babunambithe ubuhle bakhe. Akaze bawezwa amandla akhe, amehlo abaphuphuthekile ngasekuqinisweni. Wathi nizimpumputhe, abaholi bezimpumputhe. Ngeke yini uma impumputhe ihola enye impumputhe zingeke ziwele emgodini zonke na? Baseke becabanga singamaKristu, singamakholwa, singabamabandla aphakeme kakhulu kunalelo elikhona. Abefundisi bethu bayizifundisa eziqeqeshwe ukuze dlula zonke. Kepha nokho uJesu obatshela ukuthi abazi ngisho imibhalo. Nabona ukuthi uNkulunkulu wawufihla kanjani emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda akwembula ezinganeni zona eziyofunda na?
Oh,
amandla amakhulu nobukhulu obungapheliyo bukaNkulunkulu. Muhle kangaka kulabo abafisa kuhamba ngokuqondileyo phambi kwakhe, akayibukugodla okuhle. Nokubona usuku ukuthi lapho isizwe sethu, izwe lethu, liboniswe into efanayo. UJesu wayefuna ubaqondisa ngokuyikho. Bathi, "Oh, Abraham ungubaba wethu, futhi siyoba senkazimulweni, ungakhathazeki ngalokho, ngoba siyakholwa ngoNkulunkulu. Singoprofessor, futhi siyakholwa uNkulunkulu, futhi sifundisa abantu bethu. Futhi wena ungubani ukuba uze lapha ndawo zonke nesibonelo esincane esidala esiyifihlakalo futhi uzame ukukubiza ngoNkulunkulu na? Awulutho kodwa nguBelzebhubhe." Nakho lapho khona babenezivumokholo zabo nehlelo labo. UJesu batshela ningudeveli. Ucabange nje futhi ngizofanisa lesi sizukulwane nalesi.
Today when we got millions,
namhlanje lapho sinezigidi ezijoyina amabandla, thina bashuma ezinkulungwane futhi uNkulunkulu uyahlala ebandleni lakhe futhi nokwenza izinto ezifanayo nalezi azenza lapho ukuze abe nguye izolo namhlanje naphakade. Abantu bayakufulathela njalo.
Some to be popular.
Abanye bababe ngabathandwa ngabantu. Abanye bangafuni ukukhetha. Uyaphoqelelwa kubantu. Ufanele ukhethe. Ungena ube phakathi nendawo ufanele uthi yebo noma cha bo. Awusazi waphuma kulowo mnyango usayilowo muntu ofanayo ngenkathi ungena. Ungeke ukwenze. Mele uzigqokele. Kwenzele uKristu namhlanje kuseni. Bacabanga ukuthi konke okungokwesondo kuyosindiswa.
Jesus said, "Straight is the gate."
UJesu wathi isango lincane. Nendlela yingcingo. Futhi kodwa baba ingcosana bayawuyifumana.
Let me warn you this morning. Uyangena
eqhayisa namhlanje ekuseni bandla. Qaphelani. Kuthatha isikhathi namuhla ekuzenziseni kwethu isizukulwane esiqhoshayo sobumbulu esiphila kuso. Ihora abesilisa nabesifazane bame emabandleni asezihlalweni asesisontweni futhi bacula amagubu kaNkulunkulu futhi baphume kulelo bandla babhema osikiti baphuze iwhisky baye emidansweni futhi baphilele izwe bakhuluma angcolile anenhlamba amahlaya futhi bazibize ngamaKristu. Laba besilisa nabesifazane bengasuka epulpiti noma esontweni nasendaweni yamandla okuvuka lapho leso sibonakaliso esifanayo sobumesiya sihamba phakathi kwabo. Kepha angabi yisidalo esitsha kuKristu kukhona kuliphutha. Lapha amaphepha kusakaza futhi kusele okugwini kuya okugwini emumva naphambili kusuka ezifundeni zekho zasenyakatho kuze kuyofika emenweni eshisayo yaseningizimu. UNkulunkulu uyakuthumela futhi nabantu ngezikhathi zonke bayakufulathela. Pho-ke singathini? Singenzani na? Siphendukele emumva emibhalweni lapho athi isango lincane nendlela engumngcingo futhi kodwa bayoba ingcosana bayakuyifumana.
He said, as it was in the days of Noah.
Wathi njengoba kunjalo ezingezinsuku zika Noah. Uyaba njalo kufikeni wendodana yomuntu. Lalelani. Imihleni ka Noah izwi laligcwele abantu cishe njengoba kunje namuhla. Science yabo yayedlula yethu. Baka amabhubesi aqoshwe ngamatshe amakhulukazi lezivivane benza lezinto esingeke sazenza namuhla. Abedlulele abakhulu abantu abahlakaniphile.
And remember,
futhi kumbulani, isayetse ithi namhlanje, usele umzuzu wadwa andiba kushaya iphakathi nobusuku.
It's 1 minute before the clock strikes.
Wonye umzuzu ngaphambi kokuba iwashi lishaya ihora elifile, isikhathi sedlule kunoma sicabanga. Ngiyethemba ukuthi umoya ongcwele uzokuzikisa lokhu enhliziyweni yalo lonke ikholwa njengezinsuku zikaNowa. Angaka basindiswayo ezinsukwini zikaNowa kuleso sizukulwane na. Isishiyagalombili ezigidi neziningi. Wathi kuyaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu.
And as it was in the days of Sodom.
Futhi njengoba kunjalo ezinsukwini zaseSodoma. Kuyaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Ngaphezu kwamashumi ezinkulungwane kwabakhona abathathu abasindiswayo. Ngizothike kimi manje-ke Mshumayeli, uthini ngazo zonke izinkulungwane ezizofika naye na? Manje mfowethu, lokho kwenziwa ngezizukulwane eziningi. Ngiyomangala uma idozen liphuma kulesi sizukulwane. Isango lincane, indlela yingcingo, futhi bayingcosana bayakuyifumana. Ngiyawazi amabandla akushoyo. Uma ubhala igama lakhe encwadini bese uba lilunga lokhu nonke nikahle. Akukho umbhalo njalo. Uma yonke into inegama layo encwadini nase-ebandleni, kuyoba khona izigidi zezigidi eziphindeka zigidi zezigidi zaphindeka zigidi zezigidi. Yonke into iyongena. Kusho ukuthi-ke zonke izinhlobo zomoya ziyoba phakathi lapho, futhi liyoba sesimweni esinjani izulu na? Kucabange manje. Omunye angathi kimi manje, awume kancane mfowethu Branham. Osibani bani bezulu bekhuluma ngezilimi, ngiyazi ukuthi bayongena. Lokhu akusho lihlobo ukuthi bayongena. UPawulo wathi kwabasekhoyinte bokuqala beshumi nantathu, noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingelosi, kepha ngingenalo uthando angilutho. Oh, ngaye emhlanganweni kasibanibani owenze emikhulu enamandla imisebenzi. Ngimbonile evula amehlo ezimpumputhe, usengalahlwa. Abaningi bayakuza kimi ngalolu suku bathi, "Inkosi, angishumayelanga egameni lakho ngaprofetha na? Angizange yini egameni lakho ngakhipha imimoya emibi na? Angizange yini egameni lakho ngenza imisebenzi eminingi emikhulu na?"
Depart from me, you workers of iniquity. Straight is the gate.
Isango lingane yendlala indingo futhi kepha bayoba incosana baya kuyifumana.
Nginginikeze
ezinye izilinganiso esizoninyakazisa.
According to medical science.
Ngokwesayensi yezemithi yokwelapha. Edolobheni laseChicago ngokwezibalo zikadokotela ukuthi kukhona izehlakalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu ukukhipha izisu eChicago nje iyodwa ezinsukwini ezingamashumi amathathu odokotela abanazo. Mangaki awala amaphilisi amancane nezinto abazithathayo eziphathelene nokukhipha izisu na? Izibalo ziyakhombisa e-United States ukuthi baningi kakhulu abantwana besihlahla abazalwayo kunalabo abantwana abangabomshado ongcwele. Benazi ukuthi iBhayibheli lasho kuDeuteronomy 14:2 ukuthi umntwana wesihlahla uyaba ngaphandle kuze kube ngamakhulu amane eminyaka. Abantwana babo bangabe ebandleni lenkosi. 400 years. Ngenxa yokuphinga abesifazane abanesono bagqokiswa kwendoda emgwaqweni okulihlaza emehlweni kaNkulunkulu. Ababhemi bosikiliti, abaphuzi bezinhlobonhlobo zotshwala, ababizwa bazisho ukuba bangamaKristu. UNkulunkulu azenqaba izixuku ezinjeza zifebe kunjalo bese bezibiza ngamaKristu na? Akumangalisa uJesu athi isango lincane nendlela yencingo kepha bayoba incosana bayoyifumana.
They won't humble themselves.
Bangela bazithobe. Banyanga sitashi.
Look when David was told.
Bonke uDavid etshelwa ngesono sakhe esenzile. Ukushasha waphenduka noNkulunkulu wamthandela lokho. Batshela ngezeno zabo bayothi angisophinde ngelukubhade kulomnyango futhi. Ngani na? Banezindawo eziningi abangaya kuzona, bangaya kuleyo mihume engamaveza andlebe engabemukela abanjalo. Kodwa kuyisikhathi sokuba bashumayeli bahlamakazo zonke izikhathi zikaNkulunkulu futhi bashumele izwi ngaphandle kokuvunana ivangeli. Amadoda nga ezithoba. Abusekho nhle ubuqotho phakathi kwamaKristu. Bafuna ukuthi ngingumMethodist, ngiyiBaptist, ngiyiPentecost. Yokuchaza lokho kuNkulunkulu. Akhuluma ngezilimi ngenza izimangaliso. Sibeka zonke isicizelela phezu kwalokho. Ngathi lokho kungokunye kwezinto ezinkulu kakhulu eziphuphuthekisayo abazenzayo. Impela, imvula inela abalungile ngokufanayo nakwabangalungile. Imvula inisela izilimo ngokufanayo nokunisela ukukhula, Roy. Imvula efanayo umoya ongcwele ofanayo wehlela phezu kwabantu. Lokho futhi akuchazi imvelo yabo imele ehluke ukusuka ngaphakathi kuya ngaphandle. Akusikho kubonakalisa okungaphandle kube kutshengisa. Kodwa umoya ngaphakathi kaNkulunkulu ophilayo owenza lowo muntu abe isidalwa esisha othobisa inhliziyo yowesifazane kumbe inhliziyo yowesilisa phambi kwaNkulunkulu. Nethi mshumayeli uqonde ukungitshela ukuthi uyalingabaza idazini kulezi zigidi nesigidi sezigidi ezine zabantu ezweni na? Ngiyangabaza noma liyoba khona idazini eliyokwenza uhlwitho. Cabanga ngalokhu. Nginitshela kwasho nguJesu lapha evangelini. Cabanga ngalokhu. Kufinyelela phi na? Ngoba imikhuba yokonakala ingene phakathi kwabantu. Abantu besihlahla baqala ukuzalwa lokho kwabesula. Niyabo singama lapha amahora sibeka lezo zinto futhi ningabona ukuthi siphila kwesinto kukhohlakala esinesiqalekiso esibona phuhlu isizukulwane sabantu. Akumangalisi bengena kuzibona izibonakaliso. Akumangalisi bengena kulizwa ivangeli. Bezwa lukhuni nokho banenkolo impela bamnene. Ngabuthetha kashongo yini ukuthi umoya osho ngokuchachileyo ngezikhathi zokugcina bayoba ngabanamawala abakhukhumela abathanda injabulo kuNkulunkulu? Abangenakulithuliswa, abangazithibi, abangenabumnene, nabazonda abalungileyo banesimo sokumesaba uNkulunkulu na? Uniyabona na? Oh, ungamemeza impela, ngakhuluma ngezilimi impela. ukukholwa kuye wakhipha amadimoni impela. Kodwa lokho akusikho esikhuluma ngakho. Khona uzothi kimi, mfowethu Branham, yini uphawu lomkristu na? Ubani wasindiswa na? Uyasindiswa na mfowethu Branham na? Ngithemba lokho kuNkulunkulu. Angazi, ngikholwa yikuthi ngisindisiwe. Ngiqhathanisa impilo yami insuku zonke nezwi. Uma ingabhili ihambisane naleli zwi, khona-ke kukhona kuliphutha. Ngifanele ngibuyele emuva ngilungise. Bohle ukuthi mfowethu Branham, nxa abantu bekukhuluma ngezilimi lokho akuthazi yini ukuthi basindisiwe na? Qhabo mnumzane, qhabo nhlobo. Ngibezwile abathakathi nabalumbi bekukhuluma ngezilimi zonke izinhlobo zombhedo. Ngibabonile abantu bekukhuluma ngezilimi futhi bahlale nomkamuntu. Babonile abantu bekhuluma ngezilimi futhi bagxube phansi naphezulu futhi bamemeze sengathi bekusha indlu futhi baphume baphila impilo yamazombezombe futhi bajode baqamba amanga nakho konke. Ungakubheka kanjani na? Qhabo mnumzane. Bangabe sonke abadikona ebandleni bamnani impela. Ngangicabanga ukuthi bayothenga upetroli ngesonto na? Qhabo. Kodwa ngomsombuluko bezokuthina okungcolile nokubolile nokuyihlazo. UNkulunkulu uhlala enhliziyweni, hayi ngaphandle, kuyinto evela ngaphakathi enhliziyweni. Isango lincane nendlela yingcingo, futhi kepha bayoba incosana baya kuyifumana. Njengoba kunjalo ezinsukwini zikaNowa, isishiyagalombili kulezo zigidi. Njengoba kwakunjalo ezinsukwini zaseSodoma, bathathu ezigidini. Kuyaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Futhi ngiyakubona konakala esikukho. Ngiyakubona konke ukucabangela komuntu. Uphumela phandle lapho nodebele wenza abashumayeli abahlakaniphile bame pulpiti bavumele abantu bakwenze. Ngolunye usuku umuntu wathi, ngingeke ngakuvumela ukungena epulpiti lami. Ungenza abesifazane bakithi bahlanye. Qhabo, sebevele bayileyo ndlela. Ngiyobabuyisela emqondweni oyiwo. Batshele lapho ukuba bayeke ukugqoka lezi zingubo nezinto futhi kuhle. Othize kufanele akwenze. Ngathi kumngami, ngabe sengiyahlanya mina qobo na? Ngabe ngiyuhlanya na? Kume kwenze njani kimi na? Okuthize ngaphakathi akuthuli, kufanele ngikusho, angikhathali ukuthi umuntu uthini. Uthi uzobhidliza intshumayelo yakho kuhle, noma yiyiphi intshumayelo ezobhidlizwa ivangeli, ifanele ukubhidlizwa. UNkulunkulu usinika isibindi ukuba simele lokho okuyiqiniso, futhi sikhulume iqiniso ngakho, kuyisono, ihlazo. Isango lincane, watsho uJesu, nendlela yingcingo. Uthi nani cabanga ukuthi izigidi nani nonke ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian, ma-Pentecostal ukuthi ziyongena niyoba iziwula ngalolo suku. UJesu wathi abaningi bayofika bahlale phansi embusweni bathi nginelungelo lokuba lapha. Wathi kodwa abantwana bombuso bayobakhiphela ngaphandle. Yiba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo. Kungcono ukuthatha uhlu oluqukethe amagama namuhla ekuseni mKristu. Yiba khona izigidi eziphindwe kashumi eziphindwe kazigidi zezigidi ezizibiza ngamaKristu futhi ziqinisekile empilweni yazo eziyolahlekelwa yisango. UJesu washo njalo. Bangaka abazongena na? Angazi ukuthi bangaka abazongena. Okuyikho kuphela yilokhu, uNkulunkulu mangibe ngomunye wabo. Kuyilokho, ungumahluleli, mangibe ngomunye. Uthi mfowethu Branham, ungasho kanjani-ke ukuthi ungumKristu? Angazi, kodwa ke ngitshele ukuthi umbhalo uthini, impela niyakukholwa lokho. Inkathi umoya ongcwele ethunyelwe emhlabeni, uNkulunkulu wakhuluma ngomoya ongcwele, wathumela ingelosi kuqala, phambili kuqala. Wayesethi, jabula emzini naphakathi kwabantu, bekuphawu ebunzini labo, lalabo ababubula bekhala ngezinengiso eqondisa lezo zinto. Yini isinengiso na? Ngowesifazane ogqoka ingubo yowesilisa. Kwenza uNkulunkulu agule. Sebake bafika ngakuleyo ndawo lapho kukhona khona into yesinengiso na? Ukwenza ugule kabi ungeke uyimele. Owesifazane ogqoka ingubo yendoda kumenza ezwe ngaleyo ndlela uNkulunkulu. Ungacula ekwayeni, ungathandaza nsuku zonke, umemeza nsuku zonke, noma uphela uNkulunkulu nsuku zonke, wahlulelwe phambi kaNkulunkulu. Usho njalo impela-ke umbhalo, isinengiso. Futhi laba abasekela kunje bayohlanganyela nento enjalo. UNkulunkulu usinika umusa kumelana nento enje. Uma uzozimela yima lapho ubambe izwi likaNkulunkulu esandleni sakho alisoze lehluleke. Manje sesifika osukwini lapho isinengezo sabantu sikhona nengelosi iphumile ukuphawula futhi. Ngithwele umuntu oyedwa eJeffersonville uma ufuna ukwazi ukuthi ngubani ozokwenza. Ngithwele umuntu oyedwa edolobheni lakithi obubulayo nokhalayo njalo ozikhathazile nozikhandlile ekhulekela izinengiso ezenziwa edolobheni.
Can you raise your hand?
Ungeke siphakamise isandla sakho sibeke phezu komuntu oyedwa na? Ngakho ke thatha lo mbhalo, isango lincane nendlela yingcingo eyisa ekuphileni bayoba incosana abaya kuyifumana. Yilaba kuphela abazophawulwa. Wo, ngakukhombisa abaningi abayesontweni, ngakukhombisa abaningi abacula ekhwayeni, ngakukhombisa abaningi abafundisa usonto sikole, ngakukhombisa abaningi abayinhloko yezinhlangano ezinkulu, ngakukhombisa abaningi abemezayo, abaningi abakhuluma ngezilimi, abaningi abasebenza umsebenzi wevangeli. Kodwa ngikhombisa oyedwa phansi enhliziyweni yabo abakhathazeka kakhulu ngezono zezwe. Ngikhombisa umfundisi ongama namuhla ahlabe lawo mahlelo. Ngikhombisa umshumayelelo asho izinto awahlaba mahlelo. Ungcono angakwenzi uyokukhahlela kuphume lelo yithikithi lakhe lokudla. Akumangalisi Billy Graham atshela uJack Moore wathi akaboni ukuthi izinkonzo zami zima kanjani. Wathi akasuye uBaptist, akasuye ngisho uMethodist kumbe umPentecost. Wathi futhi bonke bamelene naye. Impela ngikusho lokho isizathu esenze ngikusho ngiye ngakusho emphakathini ngikusho ebandleni okungelami. Ngizabalazo ngoba ihola lokuvivinywa likimi. Bathi uma uzoza kuyoba kuhle kodwa ungasho lutho ngalokho. Nawe ungamane usindise ukuphefumula kwakho. Ngiyoshumayela lokho uNkulunkulu athe angikushumayele kunjalo. Omunye wabo abayisishiyagalombili yobandawana thize. Oyedwa wabo uyobandawana thize. Kodwa ngalosuku angifuni ukuba necala lokuthi ngayekelela ngenxa yesivumakholo esithize noma ngemfundiso esithize yesonto kube ngehlela elithize ngilishumayela iqiniso. Bathi awubi ngani yini indaba yintshumayelo yakho mfowethu Branham ebonakala inkulu kangaka, ayibhebhetheki ngani njengoba kwenza lawo amanye amadoda na? Kunjalo khona laphaya, kunjalo ngiyedolobheni. Ucabanga ukuthi ama-Assemblies of God ayosebenzelana nami na? Cha, kulokhu engikukholwayo abalokothi. Ngingathola wedwa kube kanye kwesikhashana. Ucabanga ukuthi i-Methodist iyakwenza na? Zama uthole, iba yimenenja yami ivike lodwa.
If you go in, you go in the name of
Jesus. Kunjalo. Oh, impela bakubeka lapho, impela bakubeka lapho endaweni ethize futhi ukuze ungabi nakuxhumana nabo noma ngaziphi izindlela ezinjalo. Futhi bese kuthi xa usuhamba bathi oh manje umfoti Branham sengathi akaphelele kancane ebuchosheni, niyazi uma ngingaphelele ebuchosheni kanjalo, iBhayibheli aliphelele ekufundiseni. Yilokho iBhayibheli elakushoyo. Yebo mnumzane. Kaphela. UJesu wathi, ningibizelani ngoBelzebubhe na? Namkholo uSolomon isibonakaliso sakhe sokwahlukanisa, nali ukholo usuku lwakhe. Inkosikazi yaseningizimu vele emikhawulweni yomhlaba ukubona leso sipho, futhi yasikhola lapho isisibona. Futhi nihlezi nisibuka nsuku zonke futhi anisikholwa. Futhi abafowabo bakhe kho, abamkholwanga. Bathi enyukele emkhosini wathi, kodwa angenyukeli manje. Wenyuka nganye indlela ngoba abazalwane bakhe kho abamkholwanga kunjalo. Isango lincane nendlela yingcingo futhi kepha bayokuba yingcosana baya kuyifumana. Nxa sekuza kubafunde kubonakaliselwe kwamaqiniso babeyakuphi na? Owesifazane wesilisa bema ngasesiphambanweni kanye naye uJohane noMaria, abanye babo basebehambile. Nanka maqiniso yilesi sikhathi, nakho la uNkulunkulu enza khona izinto. Kuyilokhu lapho uMesiya esemhlabeni khona, kuyilokhu lapho amandla kaNkulunkulu ahamba khona kubantu bakhe. Futhi bababiza ngabagingqiki abangcwele, izinhlanya abasangene. Oh, kanjalo nje, kodwa ihora lilapha. Impela kuzoba khona okunye ukujabha kukhulu ekwahlulelweni. Oh, ukwefa uyazi ukuthi uzoba kuphi ekwahlulelweni. Wozidlala noJohane noTshwala uyazi ukuthi uyoba kuphi. Senzenjalo nesisebe siyazi ukuthi siyoma kuphi. Wozidlala nomgembuli uyazi ukuthi uyoma kuphi. Senzenjalo nesidakwa siyazi ukuthi siyoma kuphi. Asikujapha. God ochaphile lapho ezoba khona yilabo ababecabanga ukuthi babehamba ngokuyikho kulapho ukujapha nxa sefike phezulu lapho bathi impela sakhipha amadimoni ngegama lakho singabashumayeli singaba amabandla athi izethizeni senze izinkulu izimangaliso. Oh, sashumayela ngani bengiligosa ebandleni bengingumbhishobhi bengiyilokhu sugani kimi ninabenzi bokubi angizange nginazi nakho la ukhona yilokho ukujabha. Wathi abantwana babantwana babo bayongena bahlale phansi embusweni bathi sinelungelo lokuba lapha futhi bayolahleka ngaphandle ebumnyameni lapho okuyoba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo. Isango lincane indlela yengcingo eyisa kuphileni bayoba ingcosana boyifumana. Inina bantu bami bathandekayo namuhle ekuseni lalelani lokhu angikaze lokhu ngikuphakamise ngibophezeleke ekubeni ngikusho yilokho kuphela engibophezeleke kukho. Uma ngingashumayeli enye intshumayelo empilweni yami lelo yiqiniso kuzoba khona ingcosana nje yabantu ezosindiswa. Khumbulani lokho nje ingcosana nje iba ngomunye wabo bangobani futhi Branham na angazi akekho omunye waziyo. Sifeza ukusindiswa kwethu ngokwesaba nangokuthuthumela kodwa wena iba semgqeni noNkulunkulu. Uma inhliziyo yakho ingashayi nje kanye nalelo Bhayibheli khona-ke kukhona kuliphutha, kukhona kuliphutha. Akunandaba ukuthi ibandla lakho lithini, ungeke uhambe ungene ngalokho, ufanele uhambe ungene ngalokho okwashiwo uNkulunkulu. Yilena incwadi ehlelwa ngayo iBhayibheli, hlalani nalo. Uthi kuhle ngiphaphathizwe egameni lenkosi uJesu, lokho kulungile iBhayibheli lelo. Kodwa uma leyo mpilo ingalilandeli akukwenzelanga lutho oluhle ukubhaphathizwa. Uthi kuhle ngimamukele umoya ongcwele, lokho kuhle yilokho bekufanele ukwenze. Kodwa uma ukuphila kungekho phakathi lapho, khumbulani ukhula lwamukela amandla afanayo ehlela kukolo ukwenza ukhule, enza ukhula lumemeze futhi. Ukhula oluncane oludala luyama luthi mpo lujabule njengokolo, kunjalo luphila ngokuphila okufanayo nesoni. Singahlala phambi kaNkulunkulu simemeze ngokunqoba futhi siphile njengomKristu. Kodwa uma kungekho kwehlukile enhliziyweni singaba namandla afanayo okukhipha imimoya emibi. UJesu washo njalo. Singashumayela ivangeli kahle kakhulu njenganoma kungenza noma yimuphi omunye umshumayeli. Yilokho impela uJesu washo njalo. IBhayibheli liyakufundisa, yebo mnumzane, noma ngikhuluma ngolimi lwabantu lwezingelosi, noma nginikele umzimba wami ukuba ushiswe njengomnikelo, ngabela abampofu konke enginakho, nginokukhola ukugudluza izintaba, ngenza zonke lezi zinto. Ngishumayela egameni lakhe, ngikhipha amadimoni egameni lakhe, wathi angilutho. Ngakho wayengakwenza futhi lutho. Yawuthola umqondo na? Manje into emele ukwenziwa iyilokhu enhliziyweni yakho, yiba ngumKristu. Manje ngena esangweni elincane ngokuba inkulu indlela eyisekubhujisweni. Futhi zigidi eziphindeka zigidi kulesi sizukulwane zamakholwa ziyohamba ziyongena lapho. Ngoba isango lincane, indlela iyingcingo, nguwe noKristu nje kuphela. Indlela yengcingo eyisekuphileni futhi bayengcosana nje abaya kuyifumana. Manje lawo ngamazwi enkosi yethu. Wo, wayenzani na? Emi lapho ahlukanise imicabango yabo futhi wathi ungubheza bhubhe kuhle. Angaba kanjani uNkulunkulu na? Ungumuntu. Ukuhlanipha kuvela phi na? Bahle edolobheni lakubo qobo. Nxa ungena edolobheni lapha kubonakala sengathi angikusho lokhu kunibukela phansi bakithi, ungumKristu uyangithanda. Ungena edolobheni lapha futhi kubonakala sengathi amandla kaSathane akushaya kulahle phansi. Le ndawo yahlulelwe, leli dolobho lahlulelwe. Wathi noBilly Graham ngenkathi engena eWestville na, wathi leyo yindawo enamandla amadimoni ngokwadlulele asake wayibona empilweni yakhe. Wakulobe ephepheni wathi uvele ukuze ucindezele kukadeveli. Imbangela ngiyakuzwa ngana leli ikhaya kungelami. Lapho uJesu ebuyele ekhaya lakubo qho, wathi imisebenzi eminingi enamandla akayenzanga ngenxa yokungakholwa kwabo. Wathi umprofeti kadelelwa umshumayeli ngaphandle kwelakubo ezweni lakubo nasendlini yakwabo. Niyabo, akukho ongakwenza, umbhalo usho njalo, niyabo. Manje uma ungena edolobheni lapha futhi ungangitsheli ukuthi ngingeke ngazi, ngenyukela kubantu abangihlawulayo bathi, oh mfethu Branham ngiyakuthanda, futhi uyazi ukuthi amanga lawo, uyazi ukuthi amanga. Uma uNkulunkulu engangitshela kwahlukanisa kwenhliziyo akangitshele ngani lakho na? Impela futhi khona phakathi kwabantu bakini kuleli dolobha nga bekubona bathi kuhle uyazi ngibonye indawo ethize tizeni gophi na bekukuphi na enhla kuloko siyayazi leyo nsizwa uyakuzwa ake ngikutshele ake uvumele umuntu othize afike endlini yakho ongakuthandi kakhulu athi ukuhlalahlala endlini yakho futhi uzwa lokho kuzwa okuyinqaba phindaphinda lokho ngeshumi nanelezinkulungwane manje khona-ke uyakuthola engikhuluma ngakho bese ufika endaweni lapho wonke umuntu othanda khona lowo muzwa ukwamukeleka ovele ohe futhi ungavele uhlale lapho njalo njalo niyabo kuyilokho niyabo ungumoya futhi abantu abazi ukuthi kuyini bayamangala ukuthi kungani abantu bonakele kangaka yini yenza besifazane abalungileyo yini yenza besifazane abalungileyo bagqoke izingubo ezingahloniphekile futhi baphumele lapho na yini yenza ngisho namanje nxa kusabanda amantombazanyana eshumi nesithupha leminyaka obudala egqoke izingubo engafanele ngisho ukuzigqoka phambi kukanina futhi naphandle emgwaqweni na kungoba hhayi lowo mntwana akakwazi okungcono kodwa ngenxa yokuthi omunye umshumayele epulpiti uhlulekile ukubamba isikhundla somsebenzi wakhe kunjalo impela abesifazane baphumela emgwaqeni nakho konke ukugqoka okukhalukisayo nezinto ezinjalo nezone ziyababuka futhi akazi ukuthi empeleni unecala njenganokuthi uhlale nayo leyo ndoda ujesu washo njalo ujesu wathi lowo nalowo buka owesifazane amkhanuke usebhingile naye enhliziyweni yakhe futhi uyaziphendulela ngosuku lwakahlulelwa sengolincane nendlela yengcingo ngiyazi ngicabanga ukuthi ngingumuntu olukhuni angilikhuni ngingumfano futhi ngiyanithanda balekelani ulako oluzayo kanti nesiphambanweni ikhala inhliziyo yenu izigcwaliswe ngomoya wakhe oyakuniphendula nifulathele konke okungokwezwe futhi nihambe ngokubesaba unkulunkulu phambi kwakhe nenhliziyo yenu ivuthela yena uthando hhayi umsebenzi ukristu akasiwo umsebenzi ukukhonza ukristu luthando olukhonza ukristu liyakuqwenga lukucindezele kuze kuthi konke ukushaya kokuphila kwakho kushaye kanye naye kuyilapho la ubona khona isono futhi wawukhalela umhlaba wamcunula unkulunkulu emihleni kanowa lapho ebona izinhliziyo nojesu wahlala entabeni wayesethi jerusalema jerusalema benginibuthela kangaka kodwa ihora lenu selifikile nendlu yenu sishiywe ichitheke kuyoba njalo ekufikeni kwendodana kankulunkulu izinhliziyo zekholwa leqiniso yephukile ubona khona manje ukuthi kufanele kube khona imvuselo ebephetheka kulelizwe kungaba kanjani ngesixuku samavezandlebe na kungenzeka kanjani nxa bahlulelwe ekusukela ekuqaleni na umbuso kankulunkulu njengomuntu owaphonsa inethe olwandle futhi eselikhiphile wayenezimfudu zasolwandle izimfudu izinyoka amaxoxo ezinye izinhlanzi akusuyena owanqumayo ukuthi yiziphi wavele waliphonsa onqenqemeni lenze njalo ivangeli yilokho kwenziwa ubilly graham u-ora roberts nami nabo bonke abanye abashumayeli abashumayela ivangeli baliphonsela ngaphandle balidonsela ngaphakathi nampo nkosi yilokho kwenziwa ubilly graham u-ora roberts nami nabo bonke abanye abashumayeli abashumayela ivangeli baliphonsela ngaphandle balidonsele phakathi nampo nkosi kodwa senzani ngezikhathi zonke na siyathola ukuthi ngaphambi kokuba ubuye futhi sibuyele emuva echibini futhi kuyini na uqala nje akulufuthi lwasolwandle lokhu kumguqulanga ukubanjwa enethini levangeli wayelufuthi lwasolwandle kusukela ekuqaleni wayelufuthi kusukela ekuqaleni wayeyinyoka kusukela ekuqaleni wayengumzenzi ngaphambi kokuba aze angene ebandleni wayenasifiso ngisho sokuyeka uphuzo lwakhe nokugembula nokubhema nokuqambamanga nokweba uvele angene ngoba wayesaba isihogo ozenza imfundo yaso kakhulu nxa wenza lokho lokho kuyiqiniso isango lincane nendlela ingcingo futhi bayoba ingcosana baya kuyifumana sikhuleke nkosi ongihlole nkosi vivinye icala lami khona manje nkosi ungangiyeki ngize ngibe phambi kwakwahlulelwa phambi kwakho emva kokushumayela ngale ndlela oh, uma kukhona noma yikuphi ukungcola kimi nkosi kususe ngiyacela sibona usuku esiphila kulo lapho abesilisa nabesifazane bephenduka isitashi kangaka banamahloni wathi ngesinye isikhathi akukho ngisho ukukhophozela phakathi kwamadodakazi asesiyoni Inhlonipho yawo isuswe ngangokuthi awasalokothi ngisho kukhophozela. Oh Nkosi, cabanga ngakho. Futhi kwazi ukuthi isikhamu sesikati ngaleya siyangokuphela umzuzu nje noma emibili ngaphezulu nembubhiso enkulu iyofika. Ngakho-ke lowo ongcolile makazingcolise njalo. UNkulunkulu sivuse sonke namuhla ekuseni sinyakazise Nkosi. Siyazibona izibonakaliso zivela. Sivula amehlo ethu kwazi lokho. Sibona izigidi Nkosi ezifulathelile zahamba. Ngiyamangala ngiyenzani oh Nkosi na. Ukhona kukhona yini Nkosi? Uma kuthatha ukushumayela kuningi, umkhuleko omningi, noma yini okuningi, ngisize Nkosi ukuze ngilethe umlayezo kubantu. Ngiyenze njani na? Kodwa bayakhubeka bawenzela phansi. Wenza izibonakaliso zakho ezinkulu futhi wenze izimangaliso zakho kepha nokho abantu bayazigxoba-gxoba. Yingoba umbhalo wakho kumele ugcwaliseke, yiso yini isikhathi esithi akekho umuntu ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi nakho konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi na. Nkosi Nkulunkulu, yenza namuhla ekuseni ukuthi abantu bazovuka basibone leso sibonakaliso sokugcina somhlaba. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi abantu uzobapha okuthize.
Bless this little people here this morning.
Busisa labantu abancane lapha namuhla ekuseni Nkulunkulu. Qala ngomfethu Neville Nkosi. Kulungisa umzimba wakhe. Uyagula namuhla ekuseni Nkosi. Uxhaphazela isisu. Ngiyakhuleka ukuthi isandla sakho esiphulumisayo sizoba phezu kwakhe. Shukumisa umphefumulo wakhe. Nkulunkulu, phuma uye phakathi kwaleli bandla. Kukhona besilisa besifazane abahlezi lapha engiphinde ngibabone futhi kuze kube ngalosuku ekwahlulelweni. Khona-ke ngimele ukuziphendulela. Kodwa ngilifundile izwi lakho. Isango lincane nendlela yingcingo futhi lapho bayokuba incosana baya kuyifumana. Oh Nkosi, makube yibo labo abayincosana abanye babo. Uzokwenza Nkosi na? Muphe lokho wonke umuntu lapha. Ngithandaza kuphela njengalokho umuntu enokuthandaza. Nkosi, la bantu bebeyongenzela noma yini ukungisiza. Uma ngangilambile bebeyongipha ukudla. Uma bengidinge isudu bebeyongithengela. Bebeyohamba ndawonye bangithengela imoto ukushumayela ivangeli. Bebeyongenza noma yini ngaleyo ndlela. Oh Baba, hlola imiphefumulo yabo namuhla ekuseni. Ngiyacela kwenze futhi ubenze nabo bayihlole phambi kwakho. Angazi, ngiyethemba ukuthi bonke bakulabo bakhethwa. Nami ngibeke lapho futhi Nkosi. Futhi uma kuba khona noma yisiphi isizathu kimina esingangenza ngingabi lapho Nkosi, benusembule kimi, ngizosilungisa khona manje. Ngifuna Nkosi ukuthi ngalokho kusa akubakho kukhathazeke emfuleni. Ngifuna ukuhamba ngingene ngalolo suku. Futhi angazi ukuthi lokho kuya kuba nini. Ungaba khona nje namuhla. Ngakho ngesizwe kuba ngazi. Sizwe laba bantu kuba bazi. Futhi nxa sibona izinhliziyo zethu ukuthi azinakile. Oh, siyawujabulela umlayezo omuhle ukulalela emsakazweni. Noma siye esontweni, siyawuthokozela umlayezo omuhle. Akusikhathazi ukukhuluma ngoJesu ndawo thize. Kodwa Nkosi, ngabe sona simthwale kangaka kithina. Ukuthi sisifikisele izinyembezi emehlweni ethu. Sibubula, sikhala, futhi sibe siphikisana naso. Yonke into, isilengiso esenzeka edolobheni na. Oh singelosi kaNkulunkulu mayikubone lokho phezu kwethu isibeke uphawu siphe lokhu Nkosi. Yebo woza Nkosi Jesu manje ulungise izinhliziyo zethu futhi usinikeze izibonakaliso zakho zeqiniso ukuthi uphakathi kwethu. Ukuze sazi ukuthi semukela isibonakaliso sokugcina ngaphambi kokuphela kwalesi sizukulwane. Futhi siyabubona obuveza ndlebe lapho indoda iphila esizweni futhi nabantwana abazalwa ngabafazi benye indoda namantombazanyana emgwaqeni namakhulu exoshwa ezikoleni minyaka yonke nabasha bephenduka omama ukuthi akukho nhlonipho nokuthi abesifazane baphenduka ushevu kanjani bona ngokwabo ngokubhema nokuphuza namathelevishini nokunye wonakalisa imiqondo yabantwana. Oh Nkosi, kuyama kuze kube nini na? Nawe Nkulunkulu ongongcwele. Oh Baba, ngiza ungejwelekile namhlanje ukuthi kukhona okufanele kwenziwe ngokushesha Nkosi. Angazi ukuthi ngithini kodwa ngiyathandaza Nkosi ukuthi uzobeka ezinhlizweni zethu ukuthi akwenziwe ini. Siphe lezi zinto Nkosi. Sizicela egameni likaJesu. Amen.
The hour is at hand.
Ihora selifikile. Wonke umuntu ohlakaniphile onengqondo uyazi ukuthi kukhona okuzokwenzeka.
There's not a person in this building that's got his right
mind. Akukho umuntu kulendlu ophusile emqondweni ongazi ukuthi lelizwe lingeke lama kulezi zimo singeze sama bangani.
There's not one thing.
Akukho nokukodwa njengomfundisi wenu nomfowenu. Akukho nayinye into enginganihoyela kuyo namhlanje kuseni kepha kuJesu Kristu. Akukho nto engiyaziyo. Zelucabange ngezinto eziprofethwe ukuthi ziyofika ngaphambi kokuba uhlwithwe lwenzeke. Konke engikwaziyo sekugcwalisekile. Uthi uthini ngophawu lwesilo na? Lokho kuzofika ekuhluphekeni. Ibandla liyobe selihambile ngaleyo nkathi. Ngeke babeke uphawu laba. Laba sebehambile, niyabo. Ukubekwa uphawu kwenzeka manje. Kubekwa uphawu kungokukhombisa uphawu. Balekelani kuNkulunkulu. Balekelani kuye ngokushesha. Ngiyamangala namhlanje ekuseni ngenkathi sisalinde lapha umzuzu nje. Futhi ngizwe sengathi nani niyamangala. Ngiyawuzwa umuzwa wenu. Ngamunye kini nizama ukucabanga. Oh Nkulunkulu, ngihlolisise. Ngizwe ngaleyo ndlela futhi. Ngiyaqonda ukuthi le milayezo enjalo mngani ayithandeki phakathi kwabantu. Niyayilahla futhi nivele niyibukele phansi. Ukhona ozakwenza lokho? Ngifisa sengathi mhlambe bekube ngomunye umuntu. Ngepha uma unkathe oludla mina ukuba ngikwenze, uma ngenzelwa ngowesifazane kolobhayo, uma ngikolobhe. Uma uDavide wathi, ngikhetha kuba ngudomethe endlini kaNkulunkulu, kunokuhlala emathendeni nesono, kunjalo. Noma yini uNkulunkulu afuna uyenze, yenze, ungabi namahloni. Uma kukhona futhi khumbulani ngiyazi ukuthi lokho kuyinto enkulu uthi mfowethu Branham uthi imphefumulo eyisiyagalombili kuphele yosindiswa na angazi ukuthi bangaka abayosindiswa ngeke ngakutshela kodwa ngisho into eyodwa bayoba yingcosana impela osukwini olunjengalolu cabanga nje ngalolo suku lapho ayekhona bangaki abasindiswayo cabanga ngosuku lukaNowa nangosuku lukaLoti uLoti nabo bonke wathi kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ngoba isango lincane nendlela eyingcingo niyabo hamba uzingenele wena kanye naye futhi ilokho kuphela niyabo futhi ke bayoba yingcosana abayoyifumana bangaka bakholwa ukuthi lokho kuliqiniso levangeli na uJesu Kristu niyabo bayoba yingcosana abayoyifumana bayoba yingcosana nje yiba ngomunye walabo abayingcosana. Ngiyazi ukuthi lokho kulukhuni kuyakhathaza futhi kukubunzima kimi kukusho. Ukunizwela uthando lobuntu kodwa uthando kaNkulunkulu luyangicindezela kuba nginitshele. Manje umoya ongcwele ofanayo owasebenza ezinsukwini zika-Abrahama wasebenza ezinsukwini zika-Kristu uthenjiswe ukuba lapha ukwenza into efanayo ulapha. Manje uma ngitshela iqiniso uNkulunkulu uzobaphezela kulelo qiniso.
If I don't keep my word,
mangayiqinizwe lami angisuyena umuntu wezwi lami. Mangayiqinizwe lakho awusuyena umuntu wezwi lakho. Manje ngiyawethembisa into ethize futhi ngingayenzi kodwa ngiyoze ngitshele uma ngikweleta utho bese ngikucashela ke ngomzenzisi. Uma ngifika ngikutshele ngiyakukweleta kodwa angikwazi ukukhokhela kodwa ngizokwenza konke okusemandleni ngakho ngithethelele ungisize niyabo. Sonke sikweta uNkulunkulu uthu simkweta izimpilo zethu masibeqotho ngakho phuma uthi ungasho ukuthi kuhle manje buka ngiyipresbyterian ngiyimethodist ngiyipentecost ngiyibandla kaNkulunkulu ngingumnazaretha ngohambo olungcwele ngacabanga lapho ngabe lezigidi zalabo esogweni yiba ngumKristu kuKristu bangaka bazothi mfowethu Branham ngikhumbule emkhulekweni manje ngifuna ukusukuma na uNkulunkulu akubusisa.
Lord, you see their hands.
Nkosi uyazibona izandla zabo.
The hour is here.
Ihora lilapha. Umoya ongcwele omkhulu uthulise lendlu namuhle ekuseni.
I sense your presence.
Ngiyabuza ubukhona bakho. Ngiyaqonda ukuthi lapho kuhlonipha izwi lakho. Mina Nkosi ngitshalile futhi ngiyakunisela imini nobusuku ufuna abanye bakuhlwithe esandleni sami. Wathumela izwi lakho kwenza inhloso futhi liyofanele likwenze lokho Nkosi.
The scripture says that
umbhalo uthi ngowa izolo namuhla naphakade.
They could not believe them people in your day.
Abakholwanga. Labo bantu emhlanyaka abakholwanga ukuthi umoya ongcwele wabe ukuwe. futhi wazenza wena ungumuntu uNkulunkulu okunguthi wawuyindoda nakaNkulunkulu eyazala wayeyintombi into eyeza emhlabeni ukuzosihlenga ezonweni zethu futhi ngoba babebonile umoya kaNkulunkulu kuwe bazama ukukwenza kwahluke futhi wabatshela Nkosi akusimina ngenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi uma nabeza u-Abrahama ngoyihlo u-Abrahama walibona usuku lwami impela walubona ngenkathi emi ngakuye wambona enza leyo msebenzi nesibonakaliso walibona usuku lwami wathokoza wathi niyaduka ningawazi umbhalo namandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayesibayela kanjani intombi nto nokuthi izala indodana wakuzala yintombi nto wahlala yenoqobo ekugcweleni kwamandla akhe kulowo muntu oyedwa nokuthi walithatha kanjani lelo gazi elifanayo kulowo mzimba awunela ngomhlatshelo wangcwelisa abantu ukuze yena uqobo ahlale phakathi aqhube umsebenzi wakhe kube sekupheleni kokupheleliswa oh uNkulunkulu vusa abantu ukuba bakubone lokho siphe khona sindisa bonke abaphakamisa izandla zabo hlanza izinhliziyo zabo Nkosi izandla zami ziphakeme ngihlanze oNkosi lena yindlu yokuqondisa lena indawo lapho okufanele sigeze khona umoya ongcwele makasigeze namhlanje ekuseni futhi asihlanze kukho konakala siyathandaza Nkosi ukuthi akuzi kubakho umuntu osuka lapha engagcwaliswanga ngomoya wakho mhlawumbe akuyi kubakho nokukodwa ukushukuma kwangaphandle uma kwenzeka kodwa Nkosi ngena ngaphakathi hluba uqweqo usikhombise ukuthi sinjani Nkosi kwenze bese usigcwalisa ngomoya wakho ngenhliziyo eliqinise nehlanzekile nakulesi sikhathi sezinhlupho lezivivinyo ezilukhuningi uyokhula kwemnandi uthandeke kithina sisahamba silinde lolo suku ngesikhathi izinyembezi zigeleza zehla ngezidathi zethu ngenxa yezono zedolobha sengathi umoya ongcwele ungabuka phansi bese uthi munye engingamphawula owesilisa ongowami owesifazane ongowami siphi lokhu Nkosi sengathi kungatholakala phakathi kwethu namuhla sicela egameni likaJesu amen.
When I come to the river at the ending of day and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone.
Nxa ngifika
Jesus
emfuleni ekupheleni kosuku nemimoya yokugcina yokudabuka isiphephulile kuyoba khona umuntu olindile oyongikhombisa indlela angikuliwela iJordan ngingedwa uJesu wafa ukuhlawulela zonke izono zami nxa ngibona ubumnyama uyobe engilindile angikuliwela iJordan ngingedwa ngifuna kumazi manje.
Take my hand, precious Lord.
Thathi sanda sami Nkosi ethandekayo. Ngihole njalo. Mangime. Mangime lapha Nkosi. Ukuphilisana nakho konke okubizwa ngokuthi iphutha. Konke kubukeka kuliphutha. Angikhathali ukuthi ubani uthini. Mangime Nkosi. Nxa sengenze konke engingakwenza ngisize ngime. Thatha isandla sami ungidonse ungedlulise kukho Nkosi. Yenza ukuthize mangime. Uma lezo zinto zifika namaguga lelizwe nawo bonke ubukhosi balo nenkazimulo yalo, uphuthekise amehlo ami kulo, mangibone yena kuphela owangifelayo. Uma kubeza bonke abangane enginabo, uma kubeza yonke into enginayo, lokho akuthi shu, ngikunikela konke e-altare kunjalo mangime ngethembeke. Futhi ngolunye usuku lapho kuphefumula kuphephetha ebusweni bami ngqo, futhi ngazi ukuthi inhliziyo yami sihambile nezinsuku zami seziphelile, nesikhathi sami sesiphezulu nekhathi. Lamse lithathu eshelofini angifuni kwele Jordan ngingedwa uyoba lapho yebo lapho sengibona bomnyama uyobe ngilinde lapho angikuliwela eJordan ngingedwa uma ngizommela yena manje uyongimela ngaleso sikhathi ngizomphilela wangifelayo iyojabula kakhulu impilo yami ngaleso sikhathi yileyo ndlela engifuna ukuma ngayo. Ngiqagele kukhona abantu abagulayo lapha ngabakhona amakhadi awakhiphileyo na ikotliwe ngabe bawakhiphile amakadi na akhona amakadi akhishiweyo na ukhona umuntu onamakadi okukhulekelwa na qabo kulungile ngilindele umoya ongcwele nje uma nikholwa nje kuphela nibe nokukholwa nje ningangabazi uma uNkulunkulu ezokwembula kimi izinkathazo zenu noma iyini angazi uma uphakamisa isandla sakho awungazi nami angikwazi ngakho uma uNkulunkulu ezokwembuka lapha nizokholwa ukuthi kwakuyingelosi efanayo yaletha umlayezo ngaphambi nje kokuphutshiswa emumva laphaya kuzoba ingelosi efanayo ebiwuletha khona manje ngaphambi kokunye ukuphutshiswa nizokholwa yilokho na uma nizokholwa phakamisa isandla sakho kulungile kulungile sengathi inkosi ingakwenza ihleze eduzane kwami ukhona umunye ohleze eduzane kwami ngabe unkosikazi Snyder ulapha kumbe lo unkosikazi Mafi lapha ubani igama lakhe ohlezi khona lapha ngiyabazi angiyazi le ndoda isihambi kimina kodwa uNkulunkulu uyayazi uma uNkulunkulu ezokwembula manje bangakabazi ukuthi lokho manje nina ningabo kumina ngingokanye nani wasemagumeni aseKentucky maqonda nalokho anginawo ngisho imfundo eyaneleyo nhlobo ukuloba igama okungelami kodwa kunye engikwaziyo ngazi yena futhi lokho yilokho kuphela engikhathalela ukukwazi manje ninganaki ukuthi ulimi ngilukhuluma kanjani futhi ningacabanga ukuthi intshumayelo yami namuhla ekusile ngiphume yaphela emgceni nakho konke iqhathanise nebhayibheli ngesinye isikhathi ubone ukuthi awukho yini ngqo esingelezeni sepulanga lokudubulela ubona ukuthi inkomba yakho ayikho yini phakathi uma uyibeka lapho ungayiqhathanisi nemicabango yakho kodwa iqhathanise nalokho akushiloyo isango lencane indlela yengcingo futhi bayobayingcosana bayoyifumana ngokuba indlela ibanzi eyisa embubhisweni nesango libanzi futhi baningi abayongena khona izigidi eziphindeka zigidi ziyongena lapho oyedwa esigidini mhlawumbe uyoba ngendlela okufika ngayo nakho la ukhona yilokho akushoyo manje akazange anikeze lelo nani kodwa bathi njengoba kunjalo emihleni kaNowa miphefumule isishiyagalombili njengoba kunjalo emihleni yaseSodoma bathathu kuyo yonke into bathathu abasindiswayo ngomlilo kuyoba njalo manje uma nayimuphi umuntu ongokomoya ngempela ngifuna nimbuke le ndoda ehlezi lapha engiqaphele ngokugxilile impela iphakamisa isandla sayo angiyazi angaze ngiyibone futhi angazi lutho ngayo ihlezi lapho nje iyangibuka kodwa niyabo yenza ukuxhumana iyathandaza manje kunjalo manje uma inkosi engitshela leyo ndoda ehlezi buqama ukusuka kimi futhi lokhu ngokuhlangana kwethu kokuqala futhi nantso ihlezi lapho uma inkosi zakwembula kimi ukuthi ini ngingayiphulukise angiphulukisi ngingeke kwenze lokho ngoba uNkulunkulu usevele ukwenzile lokho kodwa kuyekwandisa ukukholwa kwakho wonke umuntu uyobona manje ukhona khona lapha wona umoya ofanayo futhi khumbulani uJesu wakwethembisa lokho ngaphambi kwesikhathi sokuphela besanjalo kuba isibonakaliso sokugcina ngolunye usuku uLeo nami sasihlezi emgwaqeni nabanye bethu bexoxa futhi ngangilokhu kungizwa ukuthi kukhona uguquko oluzayo lapho sikhuluma ngakho akuyikuba luguquko etshumayelweni yami ngoba ayisayi kubakho kodwa kuyoba uguquko kimi besanjalo ngiba ngomuntu ophela amandla ngivele ngiholwe ngabantu bangiqondise futhi ngisiwe ngapha nangale kuba bengenze into inkosi yangitshela kuba ngiyenze kudala bengingebe senkathazweni enginguyo namuhla ngiyaphuma kule viki elizayo kuba ngibe ngedwa noNkulunkulu yebo mnumzane ngifanele ngiyezwe ezulwini Ngifuna ukuba ngumuntu ophela amandla ngifuna ukuba ngokukholwa kwami indoda ilokho ibuyela kuyo ihlezi ngemuva le ngoba leyo ndoda iyakholwa impela ngibuka abalaleli xazonke futhi kuwela emuva ngqo endodeni
He has need his burden
inesidingo inomthwalo kodwa inomthwalo womunye umuntu kunjalo uthandazela omunye umuntu unomunye umuntu etizweni yakho kunjalo akunjalo na ngumngane uma ngikutshela ukuthi kwenze njani kulo mngane uzomkholwa ukuthi ngincika kaNkulunkulu na uphuzo linamandla kunjalo uma kunjalo phakamisa isandla sakho uyakholwa na Abathe lapha baphakamisa isandla sabo. Owesifazane emuva lapha omunye, yebo, yebo. Aningazi ngisihambe kini nonke, anginazi kodwa uNkulunkulu uyanazi. Ngiyakukhona lokho na.
If God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be a servant?
Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi kusenhlizweni yakho, uzongikhola ukuthi ngincike yakhe na? nginikaze lincane okhathazeke ngakho ileyo ngane laphaya kunjalo nalokho kwengane kunotwaye ebusweni bakho udokotela ayikho into angayenza ngalo isihambi lapha futhi wena nothandekayo wakho enhlezi lapho ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angantshela ukuthi ningobani noma nivelaphi na ngiyakukholwa na ngizokwamukela ukuphulukiswa kwengane uma eyiphulukiswa na kulungile ungabuyela eSomerset eKentucky lapho uvela khona futhi ukholwe ukuthi izosinda utwaye lwakho luzoyishiya ingane uma ungakukholwa lapho ngiphathele lo gama omunye umi emuva laphaya ehholo uvela eSomerset eKentucky uyathandaza nesifo senhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzobaphilisa na uma ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzophulukisa yaphilise lapha nakho lapha ngikholwa ukuthi isandla sothize siyaphakama khona ngapha inenekazi yebo ngisibonile isandla sakho ngisihambe kuwe nenekazi angikwazi akaze sibonane ngikholwa ukuthi ngenceku yakhe na uyakholwa unomuntu elizweni yakho kumbe okuthile uyakholwa uma uNkulunkulu engakwembula kimi uyakholwa ukuthi ngumoya ofanayo nowawukuKristu na ndoda yakho ihlezi lapha yayikholwa ngokufanayo futhi na uzokholwa into efanayo na umala nentobazanyana yakho ehlezi eduzane kwakho lapho kunjalo inomhlavuza kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphulukisa na uma ukholwa phakamisa isandla sakho kulungile leyo isandla sakho phezu komntwana Nkosi Jesu phambi komoya wakho ngiyalilahla idemoni elibuya lomntwana ngibeka ngokukholwa igazi likaJesu Kristu phakathi kwalowo mbulali nomntwana makuphile amen
Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe, all
kholwa uNkulunkulu angabazi uma ukholwa zonke izinto ziyenzeka.
If you can believe,
uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka ngokuyikho. Omunye futhi emuva phakathi lapha baphakamise isandla sabo ndawo ndawo wena inenekazi ngale egcineni. Yangikholwa ukuthi ngenxa kaNkulunkulu na angikwazi awungazi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangembuyela ukuthi yini inkathazo yakho na? Uzomamukela uJesu lo ngumphulukisi wakho noma uphaye noma ngabe kuyini noma yini uyakukholwa ke ulungile ngakho lokho kwesaba obunakho yilokho obunakho uma lokho kunjalo sikuma umengezinyawo zakho uma lokho kuyikho ukuze abantu babone ukuthi kuliqiniso ulungile kuzophuma kuwe manje hamba uye ekhaya uphile uNkulunkulu akubusise waseKentucky futhi ehe kulungile ninikaze elihlezi eduze kwakho lingela seKentucky nalo livela khona nalo angikwazi ngiyakwazi na kodwa ngakutshela kukhona okungalungile kuwe uma ngingakutshela ukuthi yini engalungile kuwe wamukele uKristu njengomphulukisi wakho usenqulweni yakho uma lokho kuliqinisa phambi sesandla sakho siphakame kakhulu ukuze abantu babone kulungile hamba ekhaya manje kuzophuma kuwe kukhola kwakho kuyakusindisa ngicela inselelo kubani ikholwe ngicela inselelo yokukholwa kwenu kubani ikholwe nakho ukuthi ezinenekazi lapha likhuleka libeke iduku ebusweni balo
I don't know you.
Angikwazi, uNkulunkulu uyakwazi. Uvela eJoliet, eIllinois, futhi unethumba. Kunjani impela? Ungamangala, yebo lokho lowo ngowesifazane olethwe nguRosella, kunjalo. Linda, ungitshelile ngalokho kodwa akazange ukuthi angaze ngimbone esifazane. Kunjalo, kwenzekile nje ukuthi ukukholwa kwesifazane bekukukhulu. Ngokutshela into eyodwa uyazi ukuthi angazi. Uthandazela umntwana ohlezi lapha ekugcineni kwesihlalo ogulayo. Lo ngumntwana wakho kunjalo. Amen. Uyazi bengingakwazi lokho.
There it is, it's the Holy Spirit.
Na ngomoyezwele niyamkhola na, niyamamukela na. Akho ke uma lokho kuliqiniso ngishilo ngokuthi sawulincane endlela yincingo. Kuliqiniso.
Jesus Christ
is uNkulunkulu ikhona lapha manje.
The Spirit of the Living God.
Moya uNkulunkulu ophila ukhona lapha, niyamkhola na. Ngakho ke kungunazisa ukuthi angisuye umuntu onokuphulukisa angisuye umphulukisi kodwa umoya kaNkulunkulu wavele wangikhetha ukubonakalisa anginamfundo anginalwazi lwalutho kodwa ngumoya wakhe ophulukisayo niyabo futhi ufuna nazi ukuthi nginitshele iqiniso leli iqiniso ukuthi uJesu Kristu niphilisa nonke njengamanje umaze kukholwa lokho manje njenganje uma wasebenza eKingston kumamishinali kumbe noma ngubani osemumva laphaya Ngiyubona usebenza eKingston ngezinkulungwane ziphiliswa. Ungasebenze ngani lapha kule Melika lapho esinendlela enjena manje asikukholwa ngani na? Ngoba singeke sawuwela lo mvimbelo omncane ngaleya. Ngiyakholwa na phakamisana izandla zenu. Manje zonezo zandla zibeke kulo oseduze kwakho. Angimkhulekele ngikhona khona lapha futhi ningabe nisangabaza enhlizweni yenu lokhu kuyokuqeda.
Oh my brother Neville.
Oh, hey, mfowethu Neville, bengifisa kangakanani, bengikhuleka kangakanani, ngingacabanga ukuthi ngisangene, anginjalo, ngazi kahle lapho ngikhona. Uma kuphela nginganikeza lento encane. Ngiyaqonda ukuthi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu ilapha phakathi kwabantu namhlanje kuseni, khona manje, ikhona lapha njengamanje, izibonakalisa. Kuhle ukuthi uMfowethu Branham nguwe osho lokho. Ngikusho kanjani na? Anginazi. Ukhona omunye wesifazane one-TB. Uphilisiwe dadewethu, busiswa. Ngiyaxolisa ubukhulekela wesifazane one-TB ngoba ngowesifazane osempunga ekhanda. Yebo, kulungile, kukholwe. Kulungile, ulapha. Ungubukhona bakhe. Manje nakho akushoyo. Lezi zibonakaliso zebalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Angaqamba kanjani amanga na? Yabo akukho kuye, akukho kimi. Manje kukini? Manje ngiyakholwa. Ngibuka wesifazane omncane ohleze emuva lapha ya njengamanje unokukholwa okuningi. Yena nendoda yakhe basanda kuzinikela enkosini. Uhlezi kuwo lo mhlangano. Ube nesibhono udokotela obezomhlinza sona ngaphambidlana nje nengane yakhe ibisizozalwa. Nodokotela ubezohlinza kamuva. Kodwa ingane yazalwa futhi abasasitholi inhlobo yesibhono siphele nya. Niyabongani, wavele wahlala sengathi kazange abe phezulu lapha eplatifoma kanjalo. Uvele wahlala phansi emuva lapha yawa wakukholwa. Kunjalo nkosikazi Green, ngikholwa ukuthi kunjalo. Emuva lapho, kunjalo, niyasibona isandla sakhe. Na, udokotela akasasitholi ngisho isibhono, siphele nya. Ngani na, ukukholiwe uvele waphuma wathi qekelele wathi kunjalo. Manje zanokufanayo, futhi zonke izihlupheko onazo zizokushiya. Unkulunkulu ongathumela ukuthize emzimbeni womuntu kuye kuleyo nto engakholakali yaleso sihlungu senyawa esasikulolo nyawo lwendoda sinobuthi bokuyibulala ongabumisa abubulale khona lapho. Angazibuyela kangakanani-ke izifo emzimbeni wakho ngoba leyo ndoda yayisosizini futhi yayifanele ithole usizo. Fanele futhi uma ungenalo uyafa. Manje bekani nje izandla zenu komunye nomunye. Ungazikhulekeli wena. Khulekela umuntu oseduze kwakho. Lokho kunjengomKristu. Funda lokhu. Funda lokhu. Ukuthi njengoba wenza kwabanye, wenza kuKristu. Nxa uba nokulunga komunye umuntu, uba nokulunga kuKristu. Uma uphatha kabi omunye umuntu, uphatha kabi uKristu. Oh, hey, oh, uma kuphela ngingadlulisa lokhu, uma nje ngingadedelanga kubantu bakubone, engikubonayo, nenguzwayo, nengaziyo ukuthi kwenzekani, niyabo, ukuthi uKristu ufuka kanjani emva kwalowo mlayezo namhlanje kuseni, ukufinyelela khona phansi ezinhliziyweni zabantu, adale okuthize lapho, akusikho kwesasa, akusile usinga, ufika nalo, kodwa ukudala kukhona okungafi lapho, okungeke kusho ukuthi nikeza iyitshi esitheni. Manje uzowuzwa umthandazo wami, uzowuzwa owenu. Khulekelanani manje ngenkathi ngisanikhulekela nonke. Oh Nkosi, lesi sikhashana esikhulu esibucayi, siyaqonda ukuthi lokhu kuzosho umehluko phakathi kokufa nokuphila kwabaningi. Futhi ngiyaqhaqhazela phambi kwakho ngokuba ngiyazi Nkosi Nkulunkulu ukuthi kufanele ngikhuleke ngenhliziyo yami yonke. Ngiyaqonda ukuthi nakanjalo ukuthi kungabibikho umuntu ogulayo phakathi kwethu kweminye imizuzu emihlanu ukuthi wonke umuntu lapha uzoqonda ukuthi ulapha. Bami lapha namuhla ekuseni Nkosi. Vumela abantu baphakamise izandla zabo abebazi ukuthi angibazi futhi lutho ngabo kodwa umoya wakho uyabazi. Uma wazi imfihlo yenhliziyo yabo, wazi kakhulu kangakanani ngezinsizi zabo nokuhlupheka kwabo. Ngakho Nkosi, makube namhlanje, makube ngisho manje ukuthi umoya wakho uzothinta imizimba yabo egulayo. Kwenze Nkosi, bayakhulekelana. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi umoya ongcwele uzokwenza kube yikho ngempela kubo ukuthi abasayi kuphinde bangakukholwa futhi. Futhi kukhona esinye isifo Nkosi esikhulu ukwedlula lesi sifo somzimba, isifo sokomoya. Sengathi zonke izinhliziyo zingavulwa. Nkosi, kungenzeka kanjani ukuthi wama lapho eceleni kuka-Abrahama wenza lento efanayo? Watshela uSara owayengemuva kwakho, umbhalo wathi ethendeni wahleka futhi wamtshela. Futhi u-Abrahama waqonda lokho ukuthi kwakungu-Eloi unkulunkulu omkhulu. Emizuzwini embala wanyamalala ebusweni bakhe.
When Jesus stood and did the same thing,
futhi enza into efanayo, futhi wathi nibize uAbraham ngoyihlo, kepha nokho nithi nazi imibhalo.
Wathi niyathiwa
ningayazi imibhalo, namandla kaNkulunkulu futhi bambiza ngoBeelzebub, kodwa wethembisa ukuthi ezinsukwini zokugcina ukuthi uyothula umoya wakho futhi. Umprofethi wathi ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba khona ukukhanya futhi silapha. Lapho lelizwe eliyivezandlebe likhala kathela ngaphansi kwesono njengendoda edakiwe idengezela iya ekhaya ebusuku ngokusheshe liyoqhuma phakathi nendawo ayikubabikho ngisho uthuli lwentabamlilo noluncane oluyosala kulo futhi siyasibona isikhathi sishayela ngakhona.
Oh
Nkulunkulu, susa konke ukungabaza kithina sikudlulele kuleso sizinge lezi njengamanje. Woza Moya Ongcwele, yelula amaphiko akho amakhulu, ufukamele phezu kwalaba balaleli abancane babantu njengamanje, futhi sigcwalise wena qobo ezinhlonzeni zabo. Futhi mabazi ukuthi ukhona owasezulwini, ukuthi nguwe ngiyinkosi elapha zonke izifo zenu. Futhi sengathi ubukhona bakho bungenza okuthize enhliziyweni yabo okuzobenza basuke lapha namhlanje kuseni bekholwa ngakho konke okukubo. Futhi sengathi bonke abagulayo nabahluphekile bangaphulukiswa. Ngokuba njengenceku yakho ngimi ngilahla onke amadimoni, ngilahla isifo, ngilahla usathane. Uyasika futhi awulutho kodwa umkhwahlisi. Futhi sibiza isandla sakho kukho namhlanje ekuseni ekugameni likaJesu Kristu. Futhi njengenceku yakhe ngishumayela izwi lakhe, futhi ngitshela abantu iqiniso babaqandi bazimbandakanye nezwi kaNkulunkulu. Ngiyakulahla Satan egameni likaJesu Kristu. Suka kuba bonke laba bantu abafike bevela kude naseduze kuba baphiliswe. Phuma kulaba balaleli nakulaba bantu. Ngiyakulaya ngoNkulunkulu ophilayo. Le Bible lathi osebenza umkhuleko oqinileyo olungileyo uqine kakhulu. Futhi abantu abaningi abalungileyo babeke izandla zabo kwabagulayo namhlanje kuseni lapha. Oh Sathane, uzothanda ukubathola ukuba bacabanga ukuthi bekuyimi besususa igazi mlo kubo, kodwa ngokukholwa kwabo kuNkulunkulu futhi bakholwa kuNkulunkulu. Futhi uzophuma ngokukholwa kwabo. Ngakho thatha uhambo lwakho usuke uhambe lapha, uhambe uye kumnyameni obungaphandle lapho ongowakhona. Ngiyakulahla egameni likaJesu Kristu. Ngikunye le Bible likaNkulunkulu umyalo wami ngengelosi.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free.
Manje hamba egameni likaJesu Kristu bayeke bakhululeke. Amen. Niyakholwa ngesinhliziyo zenu ukuthi niphulukiswe na? Phakamisa isandla sakho uthi manje ngamukela uJesu Kristu njengomphulukisi wami. Onke amathunzi ashabalele kimi, manje ngiyamemukela ekudalweni kwamandla akhe, ekubusisweni kobukhona bakhe ngiyamemukela. Kholo lwami lubheka phezulu kuwe, wena wundu laseCalvary, mhlengi waphezulu. Manje ngizwe ngisakhuleka, susa zonke izono zami, ungangivumeli ngiduke, ngisuke eceleni kwakho. Manje masiphakamise izandla zethu kamnandi ngempela kuye manje.
Around me spread, be thou my guide, O God, bid darkness turn to day, white sorrows, fears away.
Lapho kumnyama bempilo bungidunga, nezinsizi zanda macala onke kimi, yiba wena ngumholi wami, O Nkulunkulu. Yala kumnyama busuke namuhla, sula ukudabuka uxoshwe kwesaba. Ungangivumeli ngiduke, ngisuke eceleni kwakho. Umusa ocebileyo.